Engero, esula esooka. Engero za Sulemaani mutabani wa Dawudi kabaka wa Isirayiri. Okumanyanga amagezi n'okuyigirizibwanga, okwawulanga ebigambo eby'okutegeera, okukkiriza okuyigirizibwanga okukolanga eby'amagezi, obutuukirivu n'okusalanga emisango n'okugobereranga ensonga, okuwanga abatalina magezi obukabakaba, omulenzi abeerenga n'okumanya n'okuteesa. Ow'amagezi awulire yeeyongerenga okuba n'okuyiga, era omusajja alina okutegeera afune okuteesanga okutuufu. Okutegeeranga olugero n'ekifaananyi, ebigambo eby'abagezigezi n'ebikokko byabwe. Mu kutya Mukama, okumanya mwe kusookera, naye abasirusiru banyoma amagezi n'okuyigirizibwanga. Mwana wange, wulira okuyigirizanga kwa kitaawo, so tovanga mu tteeka lya nnyoko. Kubanga binaabanga ngule ya kisa ku mutwe gwo n'emikuufu egyetoolodde obulago bwo. Mwana wange, abalina ebibi bwe bakusendasenda, tokkirizanga. Bwe boogera nti jangu tugende ffenna, tuteege omusaayi, tugwire mu kyama ataliiko musango awatali nsonga. Tubamire nga bakyali balamu ng'amagombe, era nga bakyali balamba ng'abo abakka mu bunnya. Tuli ab'ebintu byonna eby'omuwendo omungi, tulijjuza ennyumba zaffe omunyago. Oneekubira akalulu wamu naffe, ffenna tunaabanga n'ensawo emu. Mwana wange tutambuliranga mu kkubo wamu nabo, ziyizanga ekigere kyo okuyitanga mu lugendo lwabwe, kubanga ebigere byabwe bidduka mbiro okugoberera obubi, era byanguwa okuyiwa omusaayi, kubanga bategera bwereere ekitimba ennyonyi yonna ng'ekiraba, era abo bateega omusaayi gwabwe bo, bagwira mu kyama obulamu bwabwe bo. Bwe gati bwe gabeera amakubo aga buli muntu eyeegomba amagoba, gaggyawo obulamu bw'abannyinigo. Amagezi googeera waggulu mu luguudo, galeeta eddoboozi lyago mu bifo ebigazi. Googeera waggulu mu kifo ekikulu eky'okuŋŋaaniramu, awayingirirwa mu miryango, mu kibuga, mwe galeetera ebigambo byago. Mwe abatalina magezi, mulituusaawo okwagalanga obutaba na magezi. N'abanyooma okusanyukiranga okunyooma, n'abasirusiru okukyawanga okumanya. Mukyuke olw'okunenya kwange. Laba, naafukanga omwoyo gwange gye muli, n'abamanyisanga ebigambo byange. Kubanga mpise, mwe ne mugaana, ngolodde omukono gwange, so tewali muntu assizzaayo mwoyo. Naye mujjuludde okuteesa kwange kwonna, so temwagadde kunenya kwange n'akatono. Era nange ndisekera ku lunaku kwe mulirabira ennaku, ndikudaala entiisa yammwe bw'erituuka. Entiisa yammwe bw'erituuka ng'omuyaga, n'ennaku ze muliraba bwe zirijja ng'embuyaga ez'akazimu, okweraliikira n'obalagaze bwe biribajjira. Kale bwe balinkaabira, naye siriddamu. Balinnoonya nnyo, naye tebalindaba. Kubanga baakyawanga okumanya, so tebeerobozanga kutya Mukama. Tebaayagalanga kuteesa kwange n'akatono, baanyomanga okunenya kwange kwonna. Kyebaliva balya ku bibala eby'ekkubo lyabwe bo, ne bakkuta enkwe zaabwe bo. Kubanga okudda ennyuma okw'abatalina magezi kulibatta, n'okulaba omukisa okw'abasirusiru kulibazikiriza. Naye buli anaawuliranga nze anaabeeranga mirembe, era anaatereeranga nga tewali kutya kabi. Essuula ey'okubiri. Mwana wange, bw'onokkirizanga ebigambo byange, n'oterekanga ebiragiro byange ewuwo, n'okutega n'oteganga okutuuku eri amagezi, n'ossangayo omutima gwo eri okutegeera, weewaawo bw'onookaabiranga okumanya, n'oliriranga okutegeera, bw'onooganoonyanga nga ffeeza, n'ogakenneenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa, kale lw'olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda. Kubanga Mukama awa amagezi, mu kamwa ke mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Aterekera abagolokofu amagezi amatuufu, aba ngabo eri abo abatambulira mu butayonoona. Alyoka akuuma amakubo ag'omusango, era awonya okutambula kw'abatukuvu be. Kale lw'olitegeera obutuukirivu n'omusango, n'ebyensonga, weewaawo buli kkubo eddungi. Kubanga amagezi ganaayingiranga mu mutima gwo, n'okumanya kunaawoomeranga emmeeme yo. Okuteesa kunaakulabiriranga, okutegeera kunaakukuumanga, okukuwonyanga mu kkubo ery'obubi eri abasajja aboogera eby'ekyejo. Abaleka amakubo ag'obugolokofu, okutambuliranga mu makubo ag'ekizikiza. Abasanyuka okukola obubi, n'ekyejo eky'omubi kye kibawoomera. Amakubo gaabwe makyamukyamu, n'okugenda kwabwe kwenyoolanyoola. Okukuwonyanga eri omukazi omugenyi, Eri omugenyi anyumiriza n'ebigambo bye, aleka omukwano ogw'omubuto gwe n'erabira endagaano ya Katonda we, kubanga ennyumba ye etwala mu kufa n'amakubo ge eri abafu. Tewali abagenda gy'ali abadda nate, so tebatuuka mu makubo ag'obulamu. Olyoke otambulirenga mu kkubo ery'abasajja abalungi n'okwata empenda ez'abatuukirivu. Kubanga abagolokofu banaabeeranga mu nsi, n'abo abatuukira balisigala omwo. Naye ababi balimalibwawo okuva mu nsi, n'abo abasala enkwe balisimbulirwamu ddala. Essula ey'okusatu. Mwana wange, teweerabiranga tteeka lyange, naye omutima gwo gukwatenga ebiragiro byange, kubanga ennaku ennyingi n'emyaka egy'okuwangaala n'emirembe bye biri kwongerwako. Okusaasira n'amazima tebikulekanga, bisibenga mu bulago bwo, biwandiikenga ku bipande eby'omutima gwo. Bw'onoolabanga bw'otyo okuganja n'okutegeera okulungi mu maaso ga Katonda n'ag'abantu. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga kutegeera kwo ggwe. Mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Tobanga na magezi mu maaso go ggwe, tyanga Mukama ove mu bubi. Ekyo kye kinaabanga obulamu eri ekkundi lyo, n'obusomyo eri amagumba go. Ossangamu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo, n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Amawanika go bwe ganajjulanga bwe gati ekyengera, n'amasogolero go ganaayiikanga omwenge omusu. Mwana wange, tonyoomanga kubuulirira kwa Mukama, so n'okunenya kwe kulemenga okukukooya. Kubanga Mukama gw'ayagala gw'anenya, era nga kitaawe omwana we gw'asanyukira. Aweereddwa omukisa omuntu alaba amagezi, n'oyo afuna okutegeera, kubanga obuguzi bwago businga obuguzi obwa ffeeza, n'amagoba gaago gakira zaabu ennungi. Ga muwendo mungi okusinga amayinja amatwakaavu, so tewali kintu ky'oyinza okwegomba ebyenkanyankanyizibwa nago. Okuwangaala kuli mu mukono gwago ogwa ddyo, mu mukono gwago ogwa kkono mulimu obugagga n'ekitiibwa. Amakubo gaago makubo ga kusanyukiramu, n'engendo zaago zonna mirembe. Ago gwe muti ogw'obulamu eri abo abagakwata, era alina omukisa buli muntu abeera nago. Mukama yassaawo emisingi gy'ensi n'amagezi, yanyweza eggulu n'okutegeera. Ennyanja yayabika n'okumanya kwe, eggulu ne litonnya omusulo. Mwana wange, ebyo tebivanga mu maaso go, kwatanga amagezi amatuufu n'okuteesa, bwe binaabanga bwe bityo obulamu eri emmeeme eyo, n'obuyonjo eri obulago bwo. Awo lw'olitambulira mu kkubo lyo mirembe, so n'ekigere kyo tekiryesittala. Bw'onoogalamiranga tootyenga, weewaawo onoogalamiranga n'otulooto tunaakuwoomeranga. Totyanga ntiisa gy'otomanyiridde newaakubadde okuzikiriza okw'ababi bwe kujjanga. Kubanga Mukama y'anaabanga obwesige bwo, era y'anaakuumanga ekigere kyo olemenga okuwambibwa. Tommanga birungi abo abagwanira, bwe kiri mu buyinza bw'omukono gwo okubikola. Togambanga muliraanwa wo nti, genda okomewo, enkya ndikuwa, bwe kiri naawe. Tosaliranga munno bubi, kubanga abeera gy'oli mirembe. Toyombanga na muntu awatali nsonga, obanga taliiko bubi bw'akukoze. Tokwatirwanga bujja omusajja ow'amawaggali, so teweerobozanga makubo ge gonna, kubanga omukyamu wa muzize eri Mukama, naye ekyama kye kirina abagolokofu. Ekikolimo kya Mukama kiri mu nnyumba ey'omubi, naye awa omukisa ekifo abatuukirivu mwe babeera. Mazima, anyooma abanyoomi, naye awa abeetoowaza ekisa. Ab'amagezi balisikira ekitiibwa, naye ensonyi ze ziriba okukuzibwa okw'abasirusiru.
Essula ey'okuna. Baana bange, muwulirenga okuyigiriza kwa kitammwe. Mutegenga amatu okumanya okutegeera.
Kubanga mbawo okuyiga okulungi, temuvanga mu tteeka lyange. Kubanga nali mwana eri kitange, omugonve era yayagalibwa nga nzekka mu maaso ga mmange. Era yanjigirizanga n'angamba nti, omutima gwo gunywezenga ebigambo byange, kwatanga ebiragiro byange obeerenga omulamu. Funa amagezi, funa okutegeera. Togeerabiranga, so tovanga mu bigambo eby'omukamwa kange. Togalekanga, nago ganaakukuumanga. Ogaagalanga, nago ganaakulindanga. Amagezi kye kigambo ekisinga obukulu, kale funa amagezi.
Weewaawo, funanga okutegeera n'ebyo byonna bye wafunanga.
Gagulumizenga, nago galikukuza. Galikutuusa mu kitiibwa, bw'onoogawambaatiranga. Galiwa omutwe gw'engule ey'obuyonjo,
gali kugabira enkufiira ey'obulungi. Ayi mwana wange, wulira, okkirizenga ebigambo byange, n'emyaka egy'obulamu bwo giriba mingi. Nakuyigiriza ekkubo ery'amagezi, nakulungamya mu makubo ag'obugolokofu. Bw'onootambulanga, ebigere byo tebifundikirwenga, era bw'onoddukanga teweesittalenga. Nywerezanga ddala okuyigirizibwa, tokutanga, kukwatenga, kubanga bwe bulamu bwo. Toyingiranga mu kkubo ery'ababi, so totambuliranga mu lugendo lw'abasajja ababi. Olwesambanga, toluyitangako. Okyukanga okuluvaamu, weeyongerenga mu maaso. Kubanga tebeebaka, wabulanga bamaze okukola akabi, n'otulo tubaggibwako, wabulanga baliko bye bagwisizza. Kubanga bali emmere ey'obubi, ne banywa omwenge ogw'okujjira ekyejo. Naye ekkubo ery'abatuukirivu liringanga omusana ogwakayakana, ogweyongerayongera okwaka okutuusa obudde lwe butuukirira. Ekkubo ery'ababi liringanga ekizikiza, tebamanyi ekibeesittaza.
Mwana wange, sangayo omwoyo eri ebigambo byange.
Teganga okutwa eri okwogera kwange. Tebivanga mu maaso go, bikumirenga wakati mu mutima gwo, kubanga ebyo bwe bulamu eri abo ababiraba, era kwe kulama eri omubiri gwabwe gwonna. Onyiikiranga nnyo nnyini okukuumanga omutima gwo, kubanga omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Weggyengako akamwa akabambaavu, n'emimwa emikyamu ogyewalanga nnyo. Amaaso go galungamirenga ddala, n'ebikowe ebyo bitunuulirenga ddala emberi yo. Tereezanga ekkubo ery'ebigere ebyo, era amagenda go gonna ganywerenga. Tokyamiranga ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ku gwa kkono. Ggyawo ekigere kyo obutakola bubi.
Essuula ey'okutaano. Mwana wange, sangayo omwoyo eri amagezi gange, teganga okutwa eri okutegeera kwange. Olyoke okuumenga okuteesa, n'emimwa gyo gikwatenga okumanya. Kubanga emimwa gy'omukazi omugenyi gitonnya omubisi gw'enjuki, n'akamwa ke kasinga amafuta obugonvu. Naye enkomerero ey'oluvannyuma ekaawa ng'omususa, esala ng'ekitala eky'obwogi obubiri. Ebigere bye bikka mu kufa, ebisinde bye bikwata amagombe, n'okulaba talaba kkubo tereeva ery'obulamu. Amakubo ge gasagaasagana, so takimanyi. Kale nno, baana bange, mumpulirenga, so temuvanga mu bigambo eby'omu kamwa kange. Ekkubo lyo limwesambire ddala, so tosembeeranga luggi lwa nnyumba ye, olemenga okuwaabala ekitiibwa kyo n'emyaka gyo eri omukambwe. Abagenyi balemenga okukkuta amaanyi go, n'emirimu gyo giremenga okubeera mu nnyumba y'omunnaggwanga. Naawe n'onakuwala enkomerero yo ng'etuuse, ennyama yo n'omubiri gwo bwe birimalibwawo, n'oyogera nti, nga nakyawanga okuyigirizibwa, omutima gwange ne gunyoomanga okunenyezebwa, so saagonderanga ddoboozi ly'abayigiriza bange, so saateganga kutu kwange eri abo abanjigirizanga. Nabulako katono okuba mu bubi bwonna wakati mu kuŋŋaaniro n'ekibiina. Onyweranga amazzi mu kidiba kyo ggwe, n'amazzi agakulukuta mu luzzi lwo ggwe. Ensulo zo zandisaasaanidde ddala, emigga egy'amazzi ne giba mu nguudo. Gabeererenga ddala gago wekka, so siga abagenyi wamu naawe. Ensulo yeebeerenga n'omukisa, era sanyukiranga omukazi ow'omu buvubuka bwo. Ng'ennangaazi ekwagala n'empeewo ekusanyusa, amabeere ge gakumalenga mu biro byonna, era osanyukirenga bulijjo okwagala kwe. Kubanga lwaki gwe okusanyukiranga omukazi omugenyi, mwana wange, n'ogwa mu kifuba ky'atali wuwo? Kubanga amakubo g'abantu gali mu maaso ga Mukama, era atereeza eŋŋendo ze zonna. Obutali butuukirivu bwe ye bulikwata omubi, era alisibibwa n'emiguwo egy'okwonoona kwe. Alifa olw'okubula okuyigirizibwa, era olw'obusirusiru bwe obungi aliwaba.
Essuula ey'omukaaga.
Mwana wange, obanga weeyimirira muliraanwa wo n'okubira omugenyi mu ngalo, ebigambo eby'omu kamwa ko bikukwasizza, ebigambo eby'omu kamwa ko bikuteze. Kale nno, mwana wange, kola kino weerokole, kubanga ogudde mu mukono gwa muliraanwa wo. Genda weetowaze, otayire muliraanwa wo. Toganyanga maaso go kwebaka, newaakubadde ebikowe ebyo okubongoota. Weerokole ng'empeewo bw'eva mu mukono gw'omuyizzi, era ng'ennyonyi bw'eva mu mukono gw'omutezi. Genda eri enkolooto, gw'omugayaavu. Lowooza empisa zaayo, obeerenga n'amagezi. Eyo terina mwami, newaakubadde omulabirizi, newaakubadde afuga, naye ne yeeterekera ebyayo ebyokulya mu biro eby'okukunguliramu, n'ekuŋŋaanya emmere yaayo mu mwaka. olitusawo okwebakanga gwe omugayaavu. Oligolokoka ddi mu tulootwo. Wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. Bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Omuntu ataliiko ky'agasa, omusajja ow'obutali butuukirivu, atambula ng'alina akamwa akabambaavu, atemya amaaso, ayogeza ebigere bye, abagula n'engalo ze, obambaavu buli mu mutima gwe, asala obubi olutata, asiga okukyawagana. Ennaku zaaliraba, kye ziriva zijja nga tamanyiridde, amangu ago alimenyeka awatali kuwonyezebwa. Waliwo ebigambo mukaaga, Mukama by'akyawa, weewaawo musanvu bya muzizo gy'ali. Amaaso ag'amalala, olulimi olulimba, n'engalo eziyiwa omusaayi ogutaliiko musango. Omutima oguyunja ebirowoozo ebibi, ebigere ebyanguwa embiro okugoberera ettima. Omujulirwa w'obulimba ayogera eby'obulimba, n'oyo asiga okukyawagana mu booluganda. Mwana wange, okwatanga ekiragiro kya kitaawo, so tolekanga tteeka lya nnyoko. Bisibenga ennaku zonna ku mutima gwo, binywezenga mu bulago bwo. Bw'onootambulanga, linaakukulemberanga, bw'oneebakanga, linaakukuumanga, era bw'onoozuukukanga, linaayogeranga naawe. Kubanga etteeka ttabaaza, ekiragiro musana, n'okunenya kw'oyo akuyigiriza ly'ekkubo ery'obulamu. Okukukuumanga eri omukazi omubi, eri okunyumiriza kw'olulimi lw'omugenyi. Teweegombanga bulungi bwe mu mutima gwo, so n'ebikowe bye biremenga okukukwasa. Kubanga olw'omukazi omwenzi omuntu afuuka mmere bumere, n'omukazi omwenzi ayigga obulamu obw'omuwendo omungi. Omuntu ayinza okuwambaatira omuliro mu kifuba kye ebyambalo bye ne bitajja, oba omuntu ayinza okutambulira ku manda agookya ebigere bye ne bitasiriira. Bw'atyo bw'abeera ayingira eri omukazi wa munne, buli amukomako talirema kubonerezebwa. Abantu tebanyooma mubbi oba ng'abba okukusa emmeeme ye ng'alumiddwa enjala. Naye bw'anaalabikanga, anaagattanga emirundi musanvu, anaawangayo ebintu byonna eby'omu nnyumba ye. Ayenda ku mukazi talina kutegeera. Ayagala okuzikiriza obulamu bwe ye, y'akola bw'atyo. Alifuna ebiwundu n'okunyoomebwa, n'ekivume kye tekirisangulibwa. Kubanga obuggya ky'ekiruyi ky'omusajja, so talisaasira ku lunaku olw'okuwalanirako eggwanga. Talisaayo mwoyo eri ekinunulo kyonna, so talinyiigulukuka newaakubadde ng'ow'ebirabo ebingi.
Essuula y'omusanvu. Mwana wange, okwatanga ebigambo byange, oterekanga ebiragiro byange ewuwo.
Okwatanga ebiragiro byange, obeerenga omulamu, n'etteeka lyange ng'emmunyeeyo eriiso lyo. Bisibenga ku mukono gwo, biwandiikenga ku bipande eby'omutima gwo. Gambanga amagezi nti, gwe mwannyinaze, oyitenga okutegeera ow'ekika kyammwe. Bikukuumenga eri omukazi omugenyi,
eri omugenyi anyumiriza n'ebigambo bye.
Kubanga nalingiza mu ddirisa ery'ennyumba yange mu mulimu omuluke ogw'omu ddirisa, ne ndaba mu batalina magezi ne ntegereza mu balenzi, omuvubuka atalina kutegeera, ng'ayita mu luguudo kumpi ku mugguukiriro gwe, n'agenda mu kkubo eridda mu nnyumba ye. Mu kizikiza, obudde nga buwungedde, mu kizikiza eky'ekiro zigizigi. Kale, laba, ne bamusisinkana omukazi ng'ayambadde ebyambalo eby'omwenzi era ow'omutima omugerengetanya. Muyombi era mukakanyavu, ebigere bye tebibeera mu nnyumba ye. Oluusi aba mu nguudo, oluusi mu bifo ebigazi,
era ateegera ku buli mugguukiriro.
Awo n'amukwata n'amunywegera, n'amugamba ng'amusimbye amaaso nti, "Saddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe ziri wange, leero mmaze okusasula obweyamo bwange." Kyenvudde nfuluma okusisinkana, okunyiikira okunoonya amaaso go, era nkulabye. Njaze ekitanda kyange n'amagodooli, n'engoye ez'amakuubo eza ppamba w'emisiri. Mpunyisiza bulungi ekiriri kyange, n'obubaane n'omugavu n'ebyakaloosa. Jangu tukkute okwagala okukeesa obudde, twesanyuse n'okwagala. Kubanga baze talika, yatambula lugendo lwa wala. Yagenda ng'atwala ensawo eya ffeeza, alikomawo omwezi nga gwa gabogabo. Amukkirisa n'ebigambo bye birungi bingi, amuwaliriza okugenda n'okwegonza okw'emimwa gye. Amangu ago, agenda, amugoberera, ng'ente bw'egenda okusalibwa, oba ng'amasamba bwe gagenda okukangavvula omusirusiru, okutuusa akasaale lwe kalifumita ekibumba kye, ng'enyonyi bw'eyanguwa okugwa mu kyambika so tamanyi ng'alifiirwa obulamu bwe. Kale nno baana bange, mumpulirenga era mussengayo omwoyo eri ebigambo eby'omukamwa kange. Omutima gwo tegukyamiranga mu makubo ge, towabiranga mu mpenda ze, kubanga yasuula bangi nga bafumitiddwa ebiwundu, weewaawo ababa battibwa gy'eddene. Ennyumba ye ly'ekkubo lyennyini eridda mu magombe nga likka mu bisenge eby'okufa. Essuula y'omunaana. Amagezi tegoogera waggulu, n'okutegeera tekuleeta ddoboozi lyakwo? Enguudo we zisibuka mu kkubo mu masaŋŋanzira we gayimirira, ku mabbali g'emiryango awayingirirwa mu kibuga, abantu we bayingirira awali enzigi googerera waggulu, mu abasajja mbakoowoola, n'eddoboozi lyange liri eri abaana b'abantu. Mu abatalina magezi mutegeerenga obukabakaba, nammwe abasirusiru mubeerenga n'omutima ogutegeera. Muwulire, kubanga nnaayogera ebigambo ebirungi ennyo, n'okwasama emimwa gyange kunaavaamu eby'ensonga. Kubanga akamwa kange kanaayogera eby'amazima, n'obubi bwa muzizo eri emimwa gyange. Ebigambo byonna eby'omu kamwa kange biri mu butuukirivu, mu byo temuli kintu ekikyamakyama newaakubadde ekyenyodde. Byonna byangu eri oyo ategeera,
era bya nsonga eri abo abalaba okumanya.
Mukkirize okuyigiriza kwange so si ffeeza, n'okumanya okukira zaabu ennonde, kubanga amagezi gasinga amayinja amatwakaavu, n'ebintu byonna ebiyinzika okwegombebwa tebyenkanyankanyezibwa nago. Nze amagezi nfudde obukabakaba okuba ennyumba yange, era nnoonya okumanya n'okuteesa. Okutya Mukama kwe kukyawa obubi, amalala n'essukutti n'ekkuba ebbi n'akamwa akabambaavu bye nkyawa. Okuteesa kwange n'okumanya okutuufu, nze ndikutegeera, nina amaanyi. Ku bwange bakabaka bafuga, abalangira ne bateeka eby'obutuukirivu. Ku bwange abalangira bafuga, n'abakungu abalamuzi bonna ab'oku nsi. Njagala abo abanjagala, n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Obugagga n'ekitiibwa biri nange, weewaawo obugagga obw'enkalakkalira n'obutuukirivu. Ebibala byange bisinga zaabu obulungi, weewaawo zaabu ennungi, n'amagoba gange gakira ffeeza ennonde. Ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu wakati mu mpenda ez'okusala emisango, ndyoke mpe abo abanjagala okusikira ebintu era njijuze amawanika gaabwe. Mukama yali nange ekkubo lye we lyasookera okusooka emirimu gye egy'edda. Nateekebwawo okuva emirembe n'emirembe, okuva ku lubereberye ensi nga tennabaawo. Nga tewannabaawo buziba, nazaalibwa. Ensulo ezijjudde amazzi nga tezinnabaawo, ensozi nga tezinnaba kusibwawo, nasooka obusozi okuzaalibwa. Ye nga tannatonda nsi newaakubadde ennimiro newaakubadde enfuufu ey'ensi eyasooka. Bwe yanyweza eggulu, nze naliyo. Bwe yakulunga amaaso g'obuziba, bwe yanyweza eggulu waggulu, ensulo ez'ennyanja bwe zaafuuka ez'amaanyi, bwe yawa ennyanja ensalo yaayo, amazzi galemenga okusobya ekiragiro kye. Bwe yalamba emisingi gy'ensi, kale nze nga ndyawo gy'ali ng'omukoza, era bulijjo yansanyukiranga,
nga njaguliza bulijjo mu maaso ge, nga nsanyukira ensi y'ebeerekamu,
n'essanyu lyange lyali n'abaana b'abantu. Kale nno, baana bange, mumpulirenga, kubanga balina omukisa abakwata amakubo gange. Muwulirenga okuyigirizibwa mubenga n'amagezi, so temugagaananga. Alina omukisa omuntu ampulira ng'atunuulira bulijjo ku nzigi zange, ng'alinda awali emifuubeeto gy'enzigi zange, kubanga buli alaba nze alaba bulamu era alifuna okuganja eri Mukama, naye oyo annyonoona asobya obulamu bwe ye. Bonna abakyawa nze baagala okufa. Essuula ey'omwenda. Amagezi gazimbye ennyumba yaago, gatemye empagi zaago musanvu. Gasse ensolo zaago, gatabudde omwenge gwago, era gategese emmeeza yaago. Gasindisa abawala baago googeera waggulu ku bifo eby'omu kibuga ebisinga obugulumivu nti,
buli atalina magezi akyamire muno.
Oyo abulwa okutegeera gamugamba nti, mujje mulye ku mmere yange era munywe ku mwenge gwe ntabudde, mulekenga mmwe abatalina magezi mubeerenga abalamu era mutambulirenga mu kkubo ery'okutegeera. Anenya omukudaazi yeeswaza, n'oyo abuulirira omubi yeetonnyezaako ebbala. Tobuliranga mukudazi alemo kukukyawa. Buliranga ow'amagezi anaakwagalanga. Igirizanga ow'amagezi aneeyongeranga okuba n'amagezi. Igirizanga omutuukirivu aneeyongeranga okuyita. Mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera, n'okumanya oyo omutukuvu kwe kutegeera. Kubanga ku bwange ennaku zo ziryongerwa n'emyaka egy'obulamu bwo girisukkirizibwa. Obanga olina amagezi, weebeera n'amagezi wekka, era bw'onoonyoomanga, kuliba ku ggwe wekka. Omukazi omusirusiru aleekaana, talina magezi so taliiko ky'amanyi. Era atuula ku mulyango gw'ennyumba ye, ku ntebe mu bifo eby'omu kibuga ebigulumivu, okuyita abo abayitawo,
abakwatira ddala amakubo gaabwe,
nti buli atalina magezi akyamire muno, n'oyo abula okutegeera amugamba nti, amazzi amabbe ge gawooma, n'emmere erirwa mu kyama yeesanyusa. Naye tamanyi ng'abafu bali eyo, ng'abagenyi be bali mu buziba bw'emagombe. Essuula ey'ekkumi. Engero za Sulemaani. Omwana ow'amagezi asanyusa kitaawe, naye omwana omusirusiru anakuwaza nnyina. Obugagga obw'obubi tebuliiko kye bugasa, naye obutuukirivu bwonya mu kufa. Mukama taalekenga mmeeme ya mutuukirivu okufa enjala, naye okwegomba kw'ababi akusindika eri. Ayavuwala oyo akola n'omukono oguddiridde, naye omukono gw'abanyiikivu guleeta obugagga. Akungulira mu kyeya, mwana w'amagezi, naye oyo eyeebakira mu biro eby'okukunguliramu ye mwana akwasa ensonyi. Emikisa giba ku mutwe gw'omutuukirivu, naye ekyejo kibika ku kamwa k'ababi. Ekijjukizo ky'omutuukirivu kirina omukisa, naye erinnya ly'ababi lirivunda. Alina omutima ogw'amagezi anakkirizanga ebiragiro, naye omubuyabuya aligwa. Atambulira mu bugolokofu y'atambula emirembe, naye akyamya amakubo ge alimanyibwa. Atemya eriiso aleeta ennaku, naye omusirusiru omubuyabuya aligwa. Akamwa k'omutuukirivu nsulo ya bulamu, naye ekyejo kibikka kamwa k'ababi. Okukyawa kuleeta ennyombo, naye okwagala kubika ku byonoono byonna. Mu mimwa gy'oyo alina okwawula mulabikamu amagezi, naye omuggo gwa mabega g'oyo abulwa okutegeera. Ab'amagezi batereka okumanya, naye akamwa k'omusirusiru kwe kuzikirirwa okutavaawo. Ebintu eby'omugagga kye kibuga kye eky'amaanyi. Abaavu okuzikirira kwabwe bwavu bwabwe. Omulimu ogw'omutuukirivu guleeta bulamu, ekyengera eky'omubi kireeta kwonoona. Oyo ali mu kkubo ery'obulamu asaayo omwoyo eri okubuulirirwa, naye oyo aleka okunenyezebwa akyama. Oyo akisa okukyawa wa mimwa gya bulimba, n'oyo awaayiriza musirusiru. Mu lufu lwe lw'ebigambo temubula kusobya, naye oyo aziyiza emimwa gye akola eby'amagezi. Olulimi lw'omutuukirivu feeza nnonde, omutima gw'ababi tegugasa nnyo. Emimwa gy'omutuukirivu giriisa bangi, naye abasirusiru bafa olw'okubula okutegeera. Omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza, so tagatta buyinike bwonna wamu nagwo. Okukola obubi muzannyo gwa musirusiru, era bwe gati amagezi bwe gabeera eri omuntu alina okutegeera. Omubi kyatya kirimujjira, n'ekyabatuukirivu kye beegomba balikiweebwa. Empewo ez'akazimu bwe ziyita, kale omubi nga takyaliwo, naye omutuukirivu musingi gwa lubeerera. Ng'omwenge omukaatuufu bwe gujira amannyo, era ng'omukka bwe gujira amaaso, n'omugayaavu bw'agira bw'atyo abo abamutuma. Okutya Mukama kuwangaaza, naye emyaka gy'ababi girisalibwako. Essuubi ery'abatuukirivu liri bassanyu, naye okusuubira kw'ababi kulizikirira. Ekkubo lya Mukama kigo eri omugolokofu, naye kuzikirira eri abo abakola ebitali bya butuukirivu. Omutuukirivu tajjululwenga ennaku zonna, naye ababi tebalibeera mu nsi. Akamwa k'omutuukirivu kazaala amagezi, naye olulimi olubambaavu lulimalibwawo. Emimwa gy'omutuukirivu gimanya ebikkirizibwa, naye omumwa gw'ababi gwogera bubambaavu. Essuula ekkumi n'emu. Eminzaani ey'obulimba ya muzizo eri Mukama, naye ekipimo ekituufu kyasanyukira. Amalala lwe gajja luwajja n'ensonyi, naye amagezi gaba n'abeetowaza. Obutayonoona obw'abagolokofu buli baluŋŋamya, naye obubambaavu bw'abo abasala enkwe buli bazikiriza. Obugagga tebuliiko kye bugasa ku lunaku olw'obusungu, naye obutuukirivu buwonya mu kufa. Obutuukirivu bwe yatuukirira bunaaluŋŋamyanga ekkubo lye, naye omubi aligwa olw'obubi bwe ye. Obutuukirivu obw'abagolokofu bulibawonya, abo abasala enkwe balikwasibwa n'ettima lyabwe bo. Omuntu omubi bw'afanga, okusuubira kwe kuzikiriranga, n'essuubi ery'obutali butuukirivu libula. Omutuukirivu awonyezebwa mu nnaku, omubi n'adda mu kifo kye. Atamanyi Katonda azikiriza munne n'akamwa ke, naye abatuukirivu baliwonyezebwa olw'okumanya. Abatuukirivu bwe balaba ebirungi, ekibuga kisanyuka, era ababi bwe babula wabaawo okuleekaana. Omukisa ogw'abagolokofu gwe gugulumiza ekibuga, naye akamwa k'ababi ke kakisuula. Anyoma munne abulwa amagezi, naye omuntu alina okutegeera asirika. Atambulatambula ng'ali olyoma abikkula ebyama, naye oyo alina omwoyo omwesigwa akisa ekigambo. Okulungamya okw'amagezi nga kubuze, abantu bagwa, naye mu bateesa ebigambo abangi mwe muli emirembe. Eyeeyimirira oyo gw'atamanyi alibalagalwa, naye akyawa obuyima anaabanga wankalakkalira. Omukazi ow'ekisa agugubana n'ekitiibwa, n'abasajja ab'amawaggali bagugubana n'obugagga. Asaasira akola bulungi emmeeme ye ye, naye omukambwe ateganya omubiri gwe ye. Omubi afuna empeera emulimbalimba, naye oyo asiga obutuukirivu aba n'empeera ey'enkalakkalira. Anywerera mu butuukirivu y'alituuka mu bulamu, n'oyo agoberera obubi yetta yekka. Abo abalina omutima omukyamu baamuziza eri Mukama, naye abo abalina ekkubo eryatuukirira baasanyukira. Omukono newaakubadde nga gwegatta n'omukono, omuntu omubi taliwona kubonerezebwa, naye ezzadde ery'abatuukirivu liriwonyezebwa. Ng'ekyobuyonjo ekya zaabu ekiri mu nnyindo y'embizzi, bw'atyo bw'abeera omukazi omulungi atalina kuteesa. Abatuukirivu kye beegomba birungi bisa, naye ababi kye basuubira busungu. Wabaawo asaasaanya ne yeeyongera nate okwala, era wabaawo akodowala okusinga bwe kigwana, naye kireeta kwetaaga bwetaazi. Emmeeme egabaagaba eneegejjanga, n'oyo afukirira amazzi naye alifukirirwa yennyini. Amma eŋŋaano abantu bali mukolimira, naye omukisa gunaabanga ku mutwe gw'oyo agitunda. Anyiikira okunoonyanga ebirungi, anoonyanga n'okuganja, naye akenneenya ettima linaamujjiranga. Eyeesiga obugagga bwe aligwa, naye abatuukirivu banaayeranga ng'amalagala amabisi. Ateganya ennyumba ye ye alisikira empewo, n'omusirusiru aliba muddu w'oyo alina omutima ogw'amagezi. Ebibala by'omutuukirivu muti gwa bulamu, n'oyo alina amagezi afuna emmeeme z'abantu. Laba, omutuukirivu aliweebwa empeera mu nsi, omubi n'omwonoonyi tebalisinga nnyo. Essula 12. Ayagala okubuulirirwa, ayagala okumanya, naye oyo akyawa okunenyezebwa alinganga ensolo. Omuntu omulungi anaaweebwanga Mukama ekisa, naye omuntu ow'enkwembi alimusalira omusango okumusinga. Omuntu taanywezebwenga lwa bubi, naye emizzi gy'abatuukirivu tegijjululwenga ennaku zonna. Omukazi eyeegendereza ngula eribba, naye aswaza kivundu mu magumba ge. Ebirowoozo eby'abatuukirivu bya nsonga, naye ababi bye bateesa bulimba. Ebigambo eby'ababi bya kutega musaayi, naye akamwa k'abagolokofu kalibawonya. Ababi bameggebwa ne babula, naye ennyumba ey'abatuukirivu eriyimirira. Omuntu alisiimibwa ng'amagezi ge bwe gali, naye oyo alina omutima omukyamu alinyoomebwa. Oyo atayitibwa kaabuntu era alina omuddu, asinga oyo eyessaamu ekitiibwa era abulwa ebyokulya. Omuntu omutuukirivu alowooza obulamu bw'ensolo ye, naye okusaasira kw'ababi kukambwe. Alima ensi y'aliba n'emmere nnyingi, naye agoberera ebitaliiko kye bigasa abuliddwa okutegeera. Omubi yeegomba ekitimba ky'abasajja ab'ekyejo, naye ekikolo eky'abatuukirivu kibala ebibala. Mu kusobya kw'emimwa mulimu ekyambika eri omuntu ow'ekyejo, naye omutuukirivu aliva mu kulaba ennaku. Omuntu alikkuta ebirungi olw'ebibala eby'akamwa ke, n'ebikolwa eby'emikono gy'omuntu alibisasulibwa. Ekkubo ery'omusirusiru ddungi mu maaso ge ye, naye ow'amagezi awulira okuweererwa ebigambo. Okweraliikira kw'omusirusiru kumanyibwa mangu ago, naye omuntu omutegeevu akisa ensonyi. Ayatula ebyamazima ayolesa obutuukirivu, naye omujulirwa ow'obulimba ayolesa obukuusa. Wabaawo ayogera ng'ayanguyiriza ng'okufumita okw'ekitala, naye olulimi lw'ab'amagezi kwe kulama. Omumwa ogw'amazima gunaanywezebwa ng'emirembe gyonna, naye olulimi olulimba lwa kaseera buseera. Okudyeka kuli mu mitima gy'abo abateesa obubi, naye abateesa emirembe baba n'essanyu. Omutuukirivu talibaako kabi k'aliraba, naye ab'ekyejo balikkuta obubi. Emimwa egirimba gya muzizo eri Mukama, naye abo abakola eby'amazima baasanyukira. Omuntu omutegeevu akisa okumanya, naye omutima gw'abasirusiru gulaalika obusirusiru. Omukono gw'abanyiikivu gulifuga, naye omugayaavu bali mukozi omulimu ogw'obuddu. Ennaku bwe ziba mu mutima gw'omuntu zigukutamya, naye ekigambo ekirungi kigusanyusa. Omutuukirivu aba musaala eri munne, naye ekkubo ery'ababiri bawabya. Omuntu omugayaavu tayokya ekyo ky'akutte ng'ayigga, naye ebintu eby'omuwendo omungi eby'abantu biba byamunyiikivu. Mu kkubo ery'obutuukirivu mwe muli obulamu, ne mu luwenda lwabo temuli kufa.
Essuula ey'13. Omwana ow'amagezi awulira okuyigiriza kwa kitaawe, naye omunyoomi tawulira kunenyezebwa.
Omuntu anaalyanga ebirungi olw'ebibala eby'akamwa ke, naye emmeeme ey'abasala enkwe eneeryanga kugirirwa ki ekyo? Akuuma akamwa ke anyweza obulamu bwe, naye ayasama ennyo akamwa ke aliba n'okuzikirira. Emmeeme ey'omugayaavu yeegomba n'eteba na kintu, naye emmeeme ey'abanyiikivu eneegejjanga. Omuntu omutuukirivu akyawa obulimba, naye omuntu omubi mugwagwa era akwatibwa ensonyi. Obutuukirivu bukuuma oyo akwata ekkubo eggolokofu, naye ekyejo kisuula oyo alina ebibi. Wabaawo eyeegaggawaza naye nga talina kintu. Wabaawo eyeeyavuwaza naye ng'alina obugagga bungi. Obugagga bwebwe bununula obulamu bw'omuntu, naye omwavu tawulira kukanga kwonna. Omusana ogw'abatuukirivu gusanyuka, naye ettabaaza ey'ababi erizikizibwa. Amalala galeeta okuwakana okwereere, naye amagezi gaba n'abo abateesa obulungi. Obugagga obufunibwa olw'ebigambo ebitaliimu bulikendeezebwa, naye oyo akuŋŋaanya ng'akola emirimu aliba n'okwala. Essuubi erirwawo lisinduukiriza emmeeme, naye ekyegombebwa bwe kijja kiba muti gwa bulamu. Buli anyooma ekigambo yeereetako okuzikirira, naye oyo atya ekiragiro aliweebwa empeera. Etteeka ery'omugezigezi nsulo ya bulamu okuva mu byambika eby'okufa. Okutegeera okulungi kuleeta okuganja, naye ekkubo ery'abasala enkwe bbi. Buli muntu omutegeevu akola emirimu n'okumanya, naye omusirusiru ayaliira obusirusiru. Omubaka ow'ekyejo agwa mu bubi, naye omutuma omwesigwa kwe kulama. Obwavu n'ensonyi biriba by'oyo agaana okubuulirirwa, naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alissibwamu ekitiibwa. Ekyegombebwa bwe kituukirira kiwoomera emmeeme, naye okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru. Otambulanga n'abantu ab'amagezi, naawe oliba n'amagezi, naye munnaabwe w'abasirusiru alibalagalwa. Obubi bugoberera abalina ebibi, naye abatuukirivu balisasulibwa ebirungi. Omuntu omulungi alekera obusika abaana b'abaana be, n'obugagga bw'oyo alina ebibi buterekerwa omutuukirivu. Mu nnimiro ez'abaavu mulimu emmere nnyingi, naye wabaawo azikirizibwa olw'obutagoberera nsonga. Atakwata muggo gwe akyawa omwana we, naye oyo amwagala amukangavvula ebiro nga bikyali. Omutuukirivu alya emmeeme ye n'ekkuta, naye olubuto lw'ababi luli lumwenjala. Essuula ey'14. Buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye, naye omusirusiru ajaabya n'emikono gye ye. Atambulira mu bugolokofu bwe atya Mukama, naye akyamakyama mu makubo ge amunyooma. Mu kamwa k'omusirusiru mulimu omuggo ogw'amalala, naye emimwa gy'ab'amagezi ginaabakuumanga. Eteri nte ekisibo kiba kirongoofu, naye amaanyi g'ente galeeta okwala kungi. Omujulirwa omwesigwa talimba, naye omujuli ow'obulimba ayogera eby'okuwaayiriza. Anyooma anoonya amagezi n'atagalaba, naye okumanya kwangu eri oyo alina okutegeera. Yingira mu maaso g'omusirusiru, tolabe ku ye mimwa gy'akumanya. Okutegeera ekkubo lye ge magezi g'omutegeevu, naye abasirusiru obusirusiru bwabwe kulimba. Abasirusiru bakudaalira omusango, naye mu bagolokofu mulimu ekisa. Omutima gumanya okulumwa kwagwo, so n'omugenyi teyeetabula mu ssanyu lyagwo. Ennyumba ey'ababi erisuulibwa, naye eweema ey'abagolokofu eneebanga n'omukisa. Waliwo ekkubo omuntu lyayita eddungi, naye enkomerero yaalyo ge makubo ag'okufa. Ne bwe guseka, omutima gunakuwala, n'enkomerero y'okuseka buyinike. Adda ennyuma mu mutima gwe alikkuta amakubo ge ye, n'omuntu omulungi alikkuta ye yennyini. Atalina magezi akkiriza buli kigambo kyonna, naye omuntu omutegeevu akebera nnyo amagenda ge. Omuntu ow'amagezi atya n'ava mu bubi, naye omusirusiru aba n'ettitimbuli era yeeyinula. Ayangu okusunguwala alikola eby'obusirusiru, n'omuntu asala enkwe embi akyayibwa. Abatalina magezi basikira obusirusiru, naye abategeevu basibwako engule kwe kumanya. Ababi bakutamira abalungi, n'ab'ekyejo awali emiryango egy'abatuukirivu. Omwavu ne munne amukyawa, naye omugagga alina emikwano mingi. Anyooma munne ayonoona, naye asaasira abaavu alina omukisa. Abagunja obubi tebawaba, naye okusaasirwa n'amazima binaabanga byabwe abagunja obulungi. Omulimu gwonna guliko kye gugasa, naye okubuyabuya kw'emimwa kwavuwaza bwavuwaza. Obugagga bwabwe y'engule ey'ab'amagezi, naye obusirusiru bw'abasirusiru busirusiru bwereere. Omujulirwa ow'amazima awonye emmeeme z'abantu, naye aleeta eby'obulimba akyamya. Mu kutya Mukama mulimu okuguma ennyo omwoyo, n'abaana be baliba n'obuddukiro. Okutya Mukama nsulo ya bulamu okuva mu byambika eby'okufa. Mu lufulube lw'abantu mwe muli ekitiibwa kya Kabaka, naye okubulwa abantu kwe kuzikirira kw'omulangira. Alwawo okusunguwala alina okutegeera kungi, naye alina omwoyo gwangwiriza
agulumiza obusirusiru.
Omutima omutuufu bwe bulamu obw'omubiri, naye obuggya kwe kuvunda kw'amagumba. Ajooga omwavu avuma omutonzi we, naye asaasira oyo eyeetaaga amussaamu ekitiibwa. Omubi asindikibwa wansi mu kwonoona kwe, naye omutuukirivu alina essuubi mu kufa kwe. Amagezi gabeera mu mutima gw'oyo alina okutegeera, naye ekiri mu kitundu eky'abasirusiru eky'omunda kimanyisibwa. Obutuukirivu bugulumiza eggwanga, naye ekibi kivumisa eggwanga lyonna. Omuddu akola eby'amagezi yaganja eri Kabaka, naye obusungu bwe bunaaba ngeri oyo akwasa ensonyi. Essula ekkumi n'ettaano. Okuddamu n'eggonjebwa kukyusa ekiruyi, naye ekigambo eky'ekkayu kisaanuula obusungu. Olulimi lw'ab'amagezi lwogera okumanya nga bwe kisaana, naye akamwa k'abasirusiru kayiwa obusirusiru. Amaaso ga Mukama gaba mu buli kifo nga galabirira ababi n'abalungi. Olulimi oluwonya muti gwa bulamu, naye bwe luba n'obukyamu omwoyo gumenyeka. Omusirusiru anyooma okubuulirira kwa kitaawe, naye yassaayo omwoyo eri okunenya afuna obutegeevu. Mu nnyumba ey'omutuukirivu mubaamu obugagga bungi, naye mu magoba ag'omubi mulimu okulaba ennaku. Emimwa gy'ab'amagezi gibunya okumanya, naye omutima gw'abasirusiru si bwe gukola. Saddaaka ey'omubi ya muzizo eri Mukama, naye okusaba kw'abagolokofu kwasanyukira. Ekkubo ery'omubi lya muzizo eri Mukama, naye ayagala oyo agoberera obutuukirivu. Waliwo okubuulirwa okuzibu eri oyo aleka ekkubo lyennyini, era oyo akyawa okunenyezebwa alifa. Amagombe n'okuzikira biri mu maaso ga Mukama, kale emitima gy'abaana b'abantu tegisinga nnyo? Omunyoomi tayagala kunenyezebwa, tayagala kugenda eri ab'amagezi. Omutima ogujaguza gusanyusa amaaso, naye obuyinike obw'omutima bwe bumenya omwoyo. Omutima gw'oyo alina okutegeera gunoonya okumanya, naye akamwa k'abasirusiru emmere yaako busirusiru. Ennaku zonna ez'abo ababonyaabonyezebwa mbi, naye oyo alina omutima ogujaguza ali embaga etevaawo. Akatono akaliko okutya Mukama kasinga obugagga obungi obuliko obuyinike. Amaluma wali okwagalana gasinga ente ya sava wali okukyawagana. Omuntu w'obusungu asaanula oluyombo naye alwawo okusunguwala akkakkanya empaka. Ekkubo ery'omugayaavu liringa olukomera olw'amaggwa naye oluwendo olw'abagolokofu lufuuka oluguudo. Omwana ow'amagezi asanyusa kitaawe naye omuntu omusirusiru anyooma nnyina. Obusirusiru bubasanyu eri oyo atalina magezi naye omuntu alina okutegeera alungamya amagenda ge. Awatali magezi okuteesa kufa naye kunywerera mu lufulube lw'abo abateesa ebigambo. Omuntu asanyukira okuddamu okw'omukamwa ke n'ekigambo ekijjira mu ntuuko zaakyo nga kirungi. Eri ow'amagezi ekkubo ery'obulamu lyambuka waggulu alyoke ave mu magombe wansi. Mukama alisimbula ennyumba ey'abaamalala naye alinyweza ensalo ya nnamwandu. Okusala enkwembi kwa muzizo eri Mukama naye ebigambo ebisanyusa biba birongoofu. Ayaayaanira amagoba ateganya ennyumba yeye naye akyawa enguzi y'anaabanga omulamu. Omutima gw'omutuukirivu gufumiitiriza okwanukula naye akamwa k'ababi kafuka ebitasaana. Mukama abawala ababi naye awulira okusaba kw'abatuukirivu. Omusana ogw'amaaso gusanyusa omutima n'ebigambo ebirungi bigezza amagumba. Okutu okuwulira okunenya okw'obulamu kunaabeeranga mu b'amagezi. Agaana okubuulirirwa anyooma emmeeme ye naye oyo awulira okunenya afuna okutegeera. Okutya Mukama amagezi kwe gayigiriza era okwetowaaza kukulembera ekitiibwa.
Essuula ey'ekkumi n'omukaaga. Okutegeka omutima kugwanira muntu naye okwanukula kw'olulimi kuva eri Mukama. Amakubo gonna ag'omuntu gaba malongoofu mu maaso ge ye naye Mukama apima emyoyo. Emirimu gyo giterese Mukama n'ebirowoozo byo binaanywezebwanga. Mukama yakolera buli kintu omulimu gwakyo weewaawo era n'ababi yabakolera olunaku olw'okulabirako ennaku. Buli muntu alina omutima ogw'amalala wa muzizo eri Mukama. Omukono newaakubadde nga gwegatta n'omukono taliwona kubonerezebwa. Okusaasira n'amazima bye birongoosa obutali butuukirivu era okutya Mukama kwe kuggya abantu mu bubi. Amakubo ag'omuntu bwe gasanyusa Mukama atabaganya naye era n'abalabe be. Akatono akaliko obutuukirivu kakira amagoba mangi wamu n'ebitali bya nsonga. Omutima gw'omuntu guteesa ekkubo lye naye Mukama yaluŋŋamya ebigere bye. Obulaguzi buba mimwa gya kabaka, akamwa ke tekalisobya mu kusala omusango. Ebigera ne minzaani ebituufu biba bya Mukama, ebipima byonna eby'omu nsawo mulimu gwe. Okukola obubi kwa muzze eri bakabaka kubanga obutuukirivu bwe bunyweza entebe. Emimwa emituukirivu bakabaka gye basanyukira era baagala oyo ayogera eby'ensonga. Obusungu bwa kabaka babaka baakufa naye omuntu ow'amagezi ali bukkakkanya. Mu musana ogw'amaaso ga kabaka mwe muli obulamu n'okuganza kwe kire kya mutoggo. Okufuna amagezi nga kusinga nnyo okufuna zaabu, weewaawo okufuna okutegeera kulondebwa okukira ffeeza. Oluguudo olw'abagolokofu kuleka bubi, akuuma ekkubo lye awonye emmeeme ye. Amalala gakulembera okuzikirira n'omwoyo gwegulumiza gukulembera ekigwo. Aba n'omwoyo ogwetowaza wamu n'abaavu akira agereka omunyago wamu n'ab'amalala. Assaayo omwoyo eri ekigambo anaalabanga ebirungi era buli eyeesiga Mukama alina omukisa. Alina omutima ogw'amagezi banaamuyitanga mutegeevu n'obuwoomerevu bw'emimwa bwongera okuyiga. Okutegeera luzzi lwa bulamu eri nnyini kwo naye abasirusiru obusirusiru bwabwe bwe bubabuulirira. Omutima gw'ow'amagezi guyigiriza akamwa ke ne gwongera okuyiga ku mimwa gye. Ebigambo ebisanyusa bisenge bya njuki biwoomera emmeeme era bwe bulamu eri amagumba. Waliwo ekkubo omuntu lyayita eddungi naye enkomerero yaalyo makubo ga kufa. Omululu gw'omukozi gumukolera emirimu kubanga akamwa ke kamwegayirira. Omuntu ataliiko ky'agasa agunja ettima era mu mimwa gye mubaamu omuliro ogusonsomola. Omuntu omubambaavu asiga empaka era omulyolyomi akyayisa ab'omukwano ennyo. Omuntu ow'ekyejo asendasenda munne n'amutwala mu kkubo eritali ddungi.
Aziba amaaso kwe kuteesa ebigambo eby'obambaavu, aluma emimwa atuukiriza obubi. Omutwe oguliko envingula eya kitiibwa gunaalabikanga mu kkubo ery'obutuukirivu. Alwawo okusunguwala asinga ab'amaanyi n'afuga omwoyo gwe akira amenya ekibuga. Akalulu kasuulibwa mu lugoye olw'omu kifuba, naye okulagira kwako kwonna kuva eri Mukama. Essula 17. Akamera akaluma awamu n'obutereevu kakira ennyumba ejjudde embaga omuli okuyomba. Omuddu akola eby'amagezi alifuga omwana akwasa ensonyi era aliba n'omugabo ogw'obusika mu booluganda. Entamu erongoosa eba ya ffeeza n'ekikomi kya zaabu, naye Mukama y'akema emitima. Akola obubi assaayo omwoyo eri emimwa emibi, n'omulimba awulira olulimi olw'ettima. Akudaalira omwavu avvoola omutonzi we, n'oyo asanyukira obuyinike taliwona kubonerezebwa. Abaana b'abaana ngule y'abakadde, n'abaana ekitiibwa kyabwe bakitaabwe. Okwogera ebikulu tekusaanira musirusiru, kale emimu egirimba gisaanira gitya omulangira? Ekirabo jjinja lya muwendo mungi mu maaso g'oyo ali nakyo, gikikyukira yonna kiraba omukisa. Abika ku kusobya anoonya okwagala, naye ayeeyereza ekigambo akyayisa ab'omukwano ennyo. Okunenya kuyingira nnyo mu nnyini kutegeera okusinga emiggo kikumi bwe giyingira mu musirusiru. Omuntu omubi anoonya bujeemu bwereere, omubaka omukambwe kyaliva atumibwa okumukwata. Eddubu erijjiddwako abaana baayo esisinkane n'omuntu aleme okusisinkana n'omusirusiru mu busirusiru bwe. Asasula obubi olw'obulungi, obubi tebuliva ku nnyumba ye. Okutanula okuyomba kulinga omuntu bw'aggulira amazzi, kale oleka ng'okuwakana nga tewannabaawo okuyomba. Ab'omubi obutuukirivu n'oyo asalira omutuukirivu okumusinga bombi benkana okuba ab'omuzizo eri Mukama. Kiki ekibeesaawo omuwendo mu mukono gw'omusirusiru okugula amagezi nga talina kutegeera? Ow'omukwano ayagala mu biro byonna, era ow'oluganda yazaalirwa obuyinike. Omuntu abulwa okutegeera akuba mu ngalo n'afuuka omuyima mu maaso ga munne. Ayagala okuyomba, ayagala okusobya, agulumiza ennyo omulyango gwe anoonya okuzikirira. Alina omutima omubambaavu taliiko bulungi bw'alaba, n'oyo alina olulimi olukyamu agwa mu bubi. Azaala omusirusiru yeereetako obuyinike, era kitaawe w'omusirusiru talina ssanyu. Omutima ogujaguza ddagala ddungi, naye omwoyo ogumenyese gukaza amagumba. Omuntu omubi ajja enguzi mu kifuba okukyamya amakubo ag'okusala omusango. Amagezi gaba mu maaso g'oyo alina okutegeera, naye amaaso g'omusirusiru gaba mu njuyi z'ensi ezikomererayo. Omwana omusirusiru buyinike bwa kitaawe, era bubalagaze bwa mukazi eyamuzaala. Era okubonereza omutuukirivu si kulungi newaakubadde okukuba abalungi ng'obalanga obugolokofu bwabwe. Aziyiza ebigambo bye alina okumanya, n'oyo alina omwoyo ogw'emmizi muntu mutegeevu. Era n'omusirusiru bw'asirika bamuyita w'amagezi, bw'abuniza emimwa gye bamulowooza nga mutegeevu. Essula 18. Eyeyawula anoonya kye yeegomba yekka, era alalukira amagezi gonna amatuufu. Omusirusiru tasanyukira kutegeera, naye omutima gwe gwebikkule bwebikkuzi. Omubi bw'ajja n'okunyooma kujja, era awamu n'okuswazibwa ne wajja n'okuvumibwa. Ebigambo eby'omu kamwa k'omuntu mazzi ga buziba, oluzzi olw'amagezi mugga ogukulukuta. Okukkiriza amaaso g'omubi si kulungi, newaakubadde okugoba omutuukirivu bw'awoza. Emimwa gy'omusirusiru giyingira mu nnyombo, akamwa ke ne kasaba emiggo. Akamwa k'omusirusiru kwe kuzikirira kwe, n'emimwa gye kye kyambika eky'emmeeme ye. Ebigambo eby'omugenyi biringa ebiwundu, era bikka mu bisenge eby'omu lubuto. Era n'oyo yatenguwa ng'akola emirimu ye muganda w'oyo azikiriza. Erinnya lya Mukama kigo ky'amaanyi, omutuukirivu addukira omwo n'aba mirembe. Omugagga obugagga bwe ky'ekibuga kye eky'amaanyi, era bbugwe muwanvu mu kulowooza kweye. Okuzikiriza nga tekunnabaawo, omutima gw'omuntu gwegulumiza, era okwetowaza kukulembera ekitiibwa. Addamu nga tannawulira, busirusiru n'ensonyi gy'ali. Omwoyo gw'omuntu gunaawaniriranga obunafu bwe, naye omwoyo omumenyefu ani ayinza okugugumiikiriza? Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya, n'okutu kw'ab'amagezi kunoonya okumanya. Ekirabo eky'omuntu kimuseguliza era kimutuusa mu maaso g'abakulu. Asooka okuwoza afaanana nga ye mutuukirivu, naye munne n'ajja n'amukebera. Akalulu kalekesaayo ennyombo era kalamula ab'amaanyi. Owooluganda anyiize kizibu okumufuna okusinga ekibuga eky'amaanyi, era ennyombo eziri bwe zityo ziringa ebisibo eby'ekigo. Olubuto lw'omuntu lulikkuta ebibala ebyakamwa ke, ekyengera eky'omu mimwa gye kiri mu mala. Okufa n'obulamu biba mu buyinza bw'olulimi, n'abo abalwagala balirya ebibala byalwo. Alaba omukazi okumufumbirwa alaba ekirungi era afuna okuganja eri Mukama. Omwavu yeegayirira, naye omugagga addamu n'ebboggo. Akwana emikwano emingi yeereetako okuzikirira, naye waliwo ow'omukwano eyeegatta ennyo okusinga owooluganda. Essula ey'19. Omwavu atambulira mu butayonoona bwe akira ow'emimwa emikyamu era omusirusiru. Era emmeeme obutaba na kumanya si kirungi, n'oyo ayanguyiriza n'ebigere bye ayonoona. Obusirusiru bw'omuntu bwe buvuunika ekkubo lye, n'omutima gwe gunyiigira Mukama. Obugagga bwongera emikwano mingi, naye omwavu akyawagana ne mukwano gwe. Omujuli ow'obulimba taliwona kubonerezebwa, n'oyo ayogera eby'okudyeka talirokoka. Bangi abalimusaba omugabaganyi obuganzi, era buli muntu aba mukwano gw'oyo awa ebirabo. Omwavu baganda be bonna bamukyawa, mikwano gye tebasinga nnyo okumwewala, abayigganya n'ebigambo naye nga bagenze. Afuna amagezi ayagala emmeeme ye, anyweza okutegeera aliraba ebirungi. Omujuli ow'obulimba taliwona kubonerezebwa, naye ayogera eby'obulimba alizikirira. Okwekanasa tekusaanira musirusiru, kale omuddu okufuga abalangira kusaana kutya? Okutesa kw'omuntu kwe kumulwisaawo okusunguwala, era okusonyiwa ekyonoono kye kitiibwa kye. Obusungu bwa Kabaka bulinga okuwuluguma kw'empologoma, naye obuganzi bwe musulo ku ssubi. Omwana omusirusiru nnaku za kitaawe, n'okuyomba kw'omukazi kwe kutonnya olutata. Ennyumba n'obugagga bwe busika obuva eri bakitaabwe, naye omukazi omutegeevu ava eri Mukama. Obugayaavu buleeta otulo tungi, n'omuntu atakola mulimu alirumwa enjala. Akuuma ekiragiro akuuma emmeeme ye, naye atassaayo mwoyo eri amakubo ge alifa. Asaasira omwavu awola Mukama, era alimusasula nate ekikolwa ky'ekirungi. Kangavulanga omwana wo, kubanga essuubi weeriri, so teweegomba kuzikirira kwe. Omuntu ow'ekiruyi ekingi aliriwa, kubanga bw'olimuwonya kirigwanira okukola bw'otyo nate omulundi ogw'okubiri. Wuliranga okuteesa, okkirizenga okuyigirizibwa, obeere n'amagezi enkomerero yo ng'etuuse. Mu mutima gw'omuntu mulimu okufumiitiriza kungi, naye okuteesa kwa Mukama kwe kunaanyweranga. Omuntu ekimwagaza kisaakye, n'omwavu akira omulimba. Okutya Mukama kuleeta bulamu, n'oyo ali nakwo anaabeereranga awo nga kumumala, talijjirwa bubi. Omugaya avannyika omukono gwe mu kibya, so tagayaala na kuguzza nate ku kamwa ke. Kuba omunyoomi atalina magezi anaayiga obutegeevu, era buliira alina okutegeera era anaategeera okumanya. Anyaga kitaawe n'agoba nnyina, ye mwana akwasa ensonyi era aleeta ekivume. Mwana wange, lekanga okuwulira okuyigirizibwa, okuleeta okukyama obukyami okuva mu bigambo eby'okumanya. Omujuli w'ataliiko ky'agasa akudaalira omusango, n'akamwa k'ababi kamira obutali butuukirivu. Emisango gyategekerwa abanyoomi, n'emiggo gyategekerwa amabega g'abasirusiru. Essula ya 2. Omwenge mukudaazi, ekitamiiza muleekaanyi, era buli akyama olw'ebyo talina magezi. Entiisa ya Kabaka kuwuluguma kwa mpologoma, amusunguwaza ayonoona obulamu bwe ye. Omuntu eyeewala ennyombo yeefunira ekitiibwa, naye buli musirusiru ayagala okuyombanga. Omugayaavu taganya kulima olwa ttoggo, ky'anaavanga asabiriza okukungula nga kutuuse n'ataba na kintu. Okuteesa okw'omutima gw'omuntu kulinga amazzi ag'omuluzzi oluwanvu, naye omuntu alina okutegeera ali kusena. Abantu bangi abalirangira buli muntu ekisa kye ye, naye omuntu omwesigwa ani ayinza okumulaba? Omuntu omutuukirivu atambulira mu butayonoona bwe, abaana be abaddawo balina omukisa. Kabaka atudde ku ntebe esalirwako emisango, asaasaanya obubi bwonna n'amaaso ge. Ani ayinza okwogera nti nnongoosezza omutima gwange, ndi mulongoofu mu kwonoona kwange? Ebipimo ebitenkana n'ebigere ebitenkana byombi bya muzizo eri Mukama, era n'omwana omuto yeemanyisa olw'ebikolwa bye. Omulimu gwe obanga mulongoofu obanga mulungi, okutu okuwulira n'eriiso eriraba, Mukama ye yakola byombi. Toyagalanga kwebaka oleme okutuula mu bwavu, zibulanga amaaso go onokkutanga emmere. Tekiriko kye kigasa, tekiriko kye kigasa, bw'ayogera Agula, naye ng'amaze okugenda n'alyoka yeenyumiriza. Waliwo zaabu n'amayinja amatwakaavu mangi nnyo, naye emimu egy'okumanya kya buyonjo kya muwendo mungi. Twalanga ekyambalo ky'oyo eyeeyimirira gw'atamanyi, era obowenga oyo eyeeyimirira b'atamanyi. Emmere ey'obulimba ewoomera omuntu, naye oluvannyuma akamwa ke kalijjula omusenyu. Buli kigambo ky'omalirira kinywezebwa na kuteesa, era tabaalanga n'okukulemberwa okw'amagezi. Atambulatambula ng'alyolyoma abikkula ebyama, kale teweetabulanga n'oyo ayasama ennyo emimwa gye. Akolimira kitaawe oba nnyina, ettabaaza ye erizikizibwa mu kizikiza ekikutte zigizigi. Obusika buyinzika okufunibwa amangu olubereberye, naye enkomerero yaabwo teriba na mukisa. Toyogeranga nti ndisasula obubi, lindiriranga Mukama naye anaakuwonyanga. Ebipimo ebitenkana bya muzizo eri Mukama,
ne minzaani ey'obulimba si nnungi.
Amagenda g'omuntu gava eri Mukama, kale nno omuntu ayinza atya okutegeera ekkubo lye? Kyambika eri omuntu okwogera ng'ayanguyiriza nti kitukuvu, awo ng'amaze okweyama n'alyoka abuuza. Kabaka ow'amagezi aweewa ababi, era abaleetako namuziga ewuula. Omwoyo gw'omuntu yeetabaaza ya Mukama, ekebera ebitundu byonna eby'olubuto eby'omunda. Okusaasira n'amazima biwonya kabaka, era okusaasira kwe kuwanirira entebe ye. Abalenzi ekitiibwa kyabwe maanyi gaabwe, n'abakadde omutwe oguliko envi bwe bulungi bwabwe. Emigga egiruma gimalawo obubi, nenga zituuka mu bitundu eby'olubuto eby'omunda. Essula ya 21. Omutima gwa kabaka guli mu mukono gwa Mukama ng'emigga, agukyusa gy'ayagala yonna. Buli kkubo ery'omuntu ddungi mu maaso ge ye, naye Mukama y'apima emitima. Okukola eby'ensonga n'eby'omusango kukkirizibwa Mukama okusinga ssaddaaka. Amaaso ageegulumiza n'omutima ogw'amalala yeetabaaza ey'ababi kwe kwonoona. Ebirowoozo eby'omunyiikivu bireeta bungi bwereere, naye buli muntu ayanguyiriza ayanguya okwetaaga obwetaazi. Okufuna obugagga n'olulimi olulimba mukka ogutwalibwa eruuyi n'eruuyi, ababunoonya banoonya okufa. Ekyejo eky'ababi kiribamalawo, kubanga bagaana okukola eby'ensonga. Ekkubo ly'oyo ey'ebinisa omusango likyamakyama nnyo nnyini, naye omulongoofu omulimu gwe mulungi. Beeranga mu nnyumba waggulu awafunda, olemenga okubeera n'omukazi omuyombi mu nnyumba engazi. Ememe y'omubi yeegomba obubi, munne taganja n'akamu mu maaso ge. Omunyomi bw'abonerezebwa, atalina magezi agafuna, era ow'amagezi bw'ayigirizibwa aweebwa okumanya. Omuntu omutuukirivu alowooza ennyumba ey'omubi, ababi bwe basuulibwa ne babula. Asiba amatu ge omwavu bw'akaaba, era naye alikaaba naye taliwulirwa. Ekirabo eky'omukyama kikkakkanya obusungu, naye ekitone eky'omu kifuba kikkakkanya ekiruyi ekingi. Okukola ng'ebyensonga ssanyu lya mutuukirivu, naye kuzikirira eri abakola ebitali bya butuukirivu. Omuntu awaba okuva mu kkubo ery'okutegeera aliwummulira mu kuŋŋaanira ery'abafu. Ayagala essanyu anaabanga mwavu, ayagala omwenge n'amafuta taabenga mugagga.
Omubi aba kinunulo kya mutuukirivu n'oyo asala enkwe adda mu kifo ky'abagolokofu. Beeranga mu nsi ey'eddungu olemenga okubeera n'omukazi omuyombi anyiiganyiiga. Mu nnyumba ey'omutuukirivu mulimu obugagga obw'omuwendo omungi n'amafuta, naye omusirusiru abumira. Agobeera obutuukirivu n'okusaasira, alaba obulamu n'obutuukirivu n'ekitiibwa. Omuntu ow'amagezi alinnya mu kibuga eky'ab'amaanyi nakkakkanya amaanyi ag'obugumu bwakyo. Buli akuuma akamwa ke n'olulimi lwe akuuma emmeeme ye obutalaba nnaku. Omuntu ow'amalala yeegulumiza erinnya lye munyoomi, akolera emirimu mu ttitimbuli ery'amalala. Okwegomba kw'omugayaavu kumutta, kubanga emikono gye gigaana okukola emirimu. Wabaawo ayaayaana ennyo okuzibya obudde, naye omutuukirivu awa n'atamma. Saddaaka ey'ababi ya muzizo, bw'agireeta n'emmeeme embi tesinga nnyo kuba ya muzizo. Omujuli ow'obulimba anaabulanga, naye omuntu awulira anaayogeranga nga tewali amulimbulula. Omuntu omubi akakanyaza amaaso ge, naye omugolokofu aliraanya amakubo ge. Tewali magezi newaakubadde okutegeera, newaakubadde okuteesa ku Mukama. Embalaasi etegekerwa olunaku olw'olutalo, naye okuwangula kuva eri Mukama. Essuula ya 22. Erinnya eddungi lya kulondebwa okusinga obugagga obungi, n'okuganja n'okwagalwa okusinga ffeeza ne zaabu. Omugagga n'omwavu baalabagana, Mukama ye yabatonda bonna. Omuntu omutegeevu alaba akabi ne yeekweka, naye abatalina magezi bayita buyisi ne bafiirwa. Obugagga n'ekitiibwa n'obulamu y'empeera ey'okwetowazanga n'okutyanga Mukama. Amaggwa n'ebyambika biri mu kkubo ery'omubambaavu, akuuma emmeeme ye alibibeera wala. Manyiza omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambuliramu, awo newaakubadde nga mukadde talirivaamu. Omugagga afuga abaavu n'eyeewola abamuddu waawola. Asiga obutali butuukirivu alikungula obuyinike, n'omuggo ogw'obusungu bwe guliggwaawo. Alina eriiso erigabaagaba anaabanga n'omukisa, kubanga awa omwavu ku mmere ye. Gobanga omunyoomi n'okuyomba kunaavangawo, weewaawo okuwakana n'okuswazibwa birikoma. Ayagala omutima omulongoofu olw'ekisa eky'omu mimwa gye, kabaka ky'anaavanga abeera mukwano gwe. Amaaso ga Mukama gakuuma oyo alina okumanya, naye asuula ebigambo eby'omuntu asala enkwe. Omugayaavu ayogera nti, "Empologoma eri bweru, nattirwa mu nguudo." Akamwa k'abakazi abagenyi bunnya buwanvu, akyayibwa Mukama aligwomwo. Obusirusiru busibibwa mu mutima gw'omwana omuto, naye omuggo ogukangavvula guli bugobera wala okuva gy'ali. Ajooga omwavu okwongera ku magoba ge, n'oyo agabira omugagga batuuka mu kwetaaga bwetaazi. Tega okutu kwo owulire ebigambo eby'amagezi, era ssaayo omutima gwo eri okumanya kwange, kubanga kigambo kya ssanyu bw'obeera nabyo mu ndaayo bwe binywera wamu ku mimwa gyo. Obwesige bwo obeeri Mukama, kyenvudde nkubimanyisa leero ggwe. Sikuwandiikidde birungi nnyo nnyini eby'okuteesa n'eby'okumanya, okukutegeeza ebigambo eby'amazima bwe bitabuusibwabuusibwa, olyoke obaddize ebigambo eby'amazima abo abakutuma. Tonyaganga mwavu kubanga mwavu, so tojooganga abonyaabonyezebwa mu mulyango, kubanga Mukama y'aliwoza ensonga yaabwe, era abo ababanyaga alibanyagako obulamu. Tokwananga muntu wa busungu, togendanga na muntu ow'ekiruyi, olemenga okuyiga amakubo ge n'ofunira emmeeme ye ekyambika. Tobanga ku muwendo gw'abo abakuba mu ngalo, newaakubadde ogw'abo abeeyimirira amabanja. Obanga tolina kyakusasula, lwaki akuggirawo ekitanda kyo wansi wo? Tojjululanga kabonero ka nsalo akedda bajjajjaabo ke baasimba. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe, aliyimirira mu maaso ga bakabaka, taliyimirira mu maaso ga bakopi. Essuula ya 23. Bw'otuulanga ku mmere wamu n'omukungu, olowoolezanga ddala oyo ali mu maaso go, era weeteekanga akambe ku bulago bwo, obanga oli muntu muluvu. Teweegombanga nvaaza ennungi, kubanga bye byokulya eby'obulimba.
teweko yango okubo mugagga, vanga kumagezi gogwe. Oneka lirizanga amaso kweche ekitaliwo, kubanga mazima, obugagga bwefunire bya watiro, nge mpungwe ebuka mubanga. Tolyanga mmere yo yaline erise bi, so tewegomba nga nvaze nunji. Kubanga nga bwaloza mundaye, bwali bwatyo. Lia, nywa, bwakugamba, naye omutima gwe teguliwa munaawe. Enoga gy'olidde onoogisesema n'ofiirwa ebigambo bye birungi. Toyogeranga omusirusiru ng'awulira, kubanga anaanyooma amagezi ag'ebigambo byo. Tojjululanga kabonero ka nsala akedda, so toyingiranga mu nnimiro ez'abatalina bakitaabwe, kubanga omununuzi waabwe w'amaanyi anaawozanga ensonga yaabwe naawe. Sangayo omutima gwo eri okuyigirizibwa, n'amatuugo eri ebigambo eby'okumanya. Tolekanga kubuulirira omwana, kubanga bw'ono omukubanga n'omuggo talifa. Omukubanga n'omuggo n'owonya emmeeme ye mu magombe. Mwana wange, omutima gwo banga gwa magezi, omutima gwange gunaasanyuka, ogwange. Weewaawo emmeeme yange eneesanyuka, emimwa gyo bwe gyogera eby'ensonga. Omutima gugulemenga okukwatirwa obuggya abalina ebibi, naye obeerenga mu kutya Mukama okuzibya obudde, kubanga mazima empeera w'eri n'essuubi lyo teririmalibwawo. Mwana wange, wulira obeerenga n'amagezi, oluŋŋamyenga omutima gwo mu kkubo. Tobanga ku muwendo gw'abo abeekamirira omwenge, mu abo abeevuubiika ennyama, kubanga omutamiivu n'omuluvu balituuka mu bwavu, n'okubongoota kunaayambazanga omuntu enziina. Owuliranga kitaawe yakuzaala, so tonyoomanga nnyoko ng'akaddiye. Gulanga amazima, so togatundanga, weewaawo amagezi n'okuyigirizibwa n'okutegeera. Kitaawe w'omutuukirivu anaasanyukanga nnyo, n'oyo azaala omwana ow'amagezi anaabanga n'essanyu. Kitaawo ne nnyoko basanyukenga, n'omukazi eyakuzaala ajaguzenga. Mwana wange, mpa omutima gwo, n'amaaso gwe gasanyukirenga amakubo gange, kubanga omukazi omwenzi lukonko luwanvu, n'omukazi omugenyi bunnya bwa akanyigo. Weewaawo ateeganga omunyazi, era ayaza abasala enkwe mu bantu. Ani alaba obuyinike? Ani alaba ennaku? Ani alina ennyombo? Ani alina okwemulugunya? Ani alina ebiwundu eby'obwereere? Ani amyusa amaaso? Aba balwawo ku mwenge, aba bagenda okunoonya omwenge omutabule. Totunuuliranga mwenge nga gumyuse, bwe gwolesanga ebbala lyagwo mu kikompe, bwe gukka empola. Enkomerero oguluma ng'omusota, gusonsomola ng'embalasaasa. Amaaso go galiraba eby'ekitalo, n'omutima gwo gulyogera ebigambo eby'obubambaavu. Weewaawo, oliba ng'oyo agalamira wakati mu nnyanja, oba ng'oyo agalamira waggulu ku mulongooti. Bankubye bw'olyogera bw'otyo, ne sirumwa. Bankubye ne siwulira. Ndyebakaddi, n'agunoonya ate omulundi ogw'okubiri. Essula ya 24. Tokwatirwanga bujja abantu ababi, so teweegombanga okuba awamu nabo, kubanga omutima gwabwe guteesa okujooga, n'emimwa gyabwe gyogera ku ttima. Amagezi ge gazimbye ennyumba, n'okutegeera kwe kuginyweza. N'okumanya kwe kujjuza ebisenge, obugagga bwonna obw'omuwendo omungi era obusanyusa. Omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi, weewaawo omuntu alina okumanya ayongera obuyinza. Kubanga olirwana olutalo lwo n'okuteesa okw'amagezi, era mu bateesa ab'ebigambo abangi mwe muli emirembe. Amagezi magulumivu nnyo, galema omusirusiru. Tayasama kamwa ke mu mulyango. Agunja okukola obubi, abantu bali muyita omuntu ow'ettima. Okulowooza kw'omusirusiru kwonoona, era omunyoomi wa muzizo eri abantu. Bw'ozirika ku lunaku olw'okulabirako obuyinike, amaanyi go nga matono. Obawonyanga abo abatwalibwa okuttibwa, n'abo abagenda okuttibwa obalekanga. Bw'onooyogeranga nti, laba, tetwamanya kino, oyo apima emitima takirowooza, n'oyo akuuma emmeeme eyo takimanyi, era talisasula buli muntu ng'omulimu gwe we guli. Mwana wange, olyanga omubisi gw'enjuki kubanga mulungi, n'ebisenge byazo ebiwoomera amatama go. Onoomanyanga ng'amagezi gawoomera bwe gatyo emmeeme eyo, obanga ogalabye awo walibaawo empeera n'essuubiryo teriri malibwawo. Totegeranga ku nnyumba ya mutuukirivu gw'omuntu omubi, tonyaga kifo ky'awummuliramu, kubanga omuntu omutuukirivu agw'emirundi musanvu n'ayimuka nate, naye ababi obuyinike bubasuula. Tosanyukanga omulabe wo bw'agwanga, so n'omutima gwo gulemenga okusanyuka bw'ameggebwanga. Mukama alemenga okukiraba ne kimunyiiza n'akyusa obusungu bwe okumuvaako. Teweeraliikiriranga olw'abo abakola obubi, so tokwatirwanga bujja ababi, kubanga tewali bampeera eri omuntu omubi, ettabaaza ey'ababi erizikizibwa. Mwana wange, otyanga Mukama ne Kabaka, so teweetabulanga n'abo abaagala okujjululajjulula, kubanga obuyinike bwabwe buliyimuka nga tebamanyiridde, era ani amanyi okuzikira kwabwe bombi.
Era na bino bigambo bya bagezigezi.
Okusosola mu bantu bw'osala emisango si kirungi. Agamba omubi nti gwe mutuukirivu, abantu banaamukolimiranga, amawanga ganaamutamwanga. Naye abo abamunenya be baliba n'essanyu n'omukisa omulungi gulibatuukako. Addamu eby'ensonga, anywegera emimwa. Teekateeka ng'omulimo gwe bweru, ogwetegekeranga mu nnimiro, oluvannyuma n'olyoka ozimba ennyumba yo. Tolumirizanga munno awatali nsonga, so tolimbanga na mimwa gyo. Toyogeranga nti ndi mukola nga ye bwankoze nze, ndisasula omusajja oyo ng'omulimo gwe gubadde. Nayita ku nnimiro ey'omugayaavu n'olusuku olw'emizabbibu lw'oyo atalina kutegeera. Kale, laba, amaggwa nga galubunye lwonna, omwennyango nga gubisse ku lw'okungulu, n'olukomera lwalwo olw'amayinja nga lusuuliddwa. Awo ne ntunula ne ndowooza nnyo, nalaba n'empeebwa okuyigirizibwa. Wakyaliwo okwebaka kutono, okubongoota kutono, okufunya engalo okwebaka kutono. Bwe kityo obwavu bwo bulituuka ng'omunyazi, n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Essula ya 25. Era na zino ngero za Sulemaani, abasajja ba Keezeekiya kabaka wa Yuda ze baawandiika. Okukisa ekigambo kitiibwa kya Katonda, naye okukebera ekigambo kye kitiibwa kya bakabaka. Eggulu nga bwe ligenda ennyo waggulu, n'ensi nga bw'egenda ennyo wansi, n'omutima gwa bakabaka tegunoonyezeka. Jjangamu amasengere mu ffeeza, ne muvaamu ekibya eky'omulongoosa.
Jjangawo ababi mu maaso ga kabaka,
n'entebe ye erinywezebwa mu butuukirivu. Teweekuza mu maaso ga kabaka, so toyimiriranga mu kifo eky'abakulu, kubanga waakiri bakugambe nti yambuka wano, n'otossibwa wansi mu maaso g'omulangira, amaaso go gwe galabye.
Tofulumanga mangu okuwakana, olemenga okuwulwa ku nkomerero by'oba okola, munno ng'akuswazizza.
Wozanga ensonga yo ne munno yennyini, so tobikkulanga kyama kya beene. Akiwulira alemenga okuvuma, okuswala kwe ne kutavangawo. Ekigambo ekyogerwa nga bwe kisaanye, kiringa amapeera aga zaabu mu biseera ebya ffeeza. Ng'empeta y'omukutwe eya zaabu n'ekyobuyonjo ekya zaabu ennungi, ow'amagezi anenya bw'abeera bw'atyo eri okutu kw'okugonda. Ng'empewo eya serugi bw'ebeera mu biro eby'okunguliramu, omubaka omwesigwa bw'abeera bw'atyo eri abo abamutuma, kubanga aweezaweeza emmeeme ya bakama be. Ng'ebire n'empewo awatali nkuba, bw'atyo bw'abeera oyo eyeenyumiriza olw'ebirabo bye ng'alimba. Okugumiikiriza okulwawo ennyo kwe kusendasenda omukulu, n'olulimi olugonvu lumenya eggumba. Olabye omubisi gw'enjuki, lyangako ogunaakumala obumazi, olemenga okugukkuta n'ogusesema. Ekigere kyo tekirinnyanga mirundi mingi mu nnyumba ya munno, alemenga okunyiwa n'akukyawa. Omuntu awaayiriza munne nnyondo n'ekitala n'akasaala ak'obwogi. Okwesiga omuntu atali mwesigwa mu biro eby'okulabiramu ennaku, linnya erimenyese n'okugulu okusowose. Ng'omuntu ayambula ekyambalo mu biro eby'empewo era ng'omwenge omukaatuufu oguli ku luvu, bw'atyo bw'abeera oyo ayimbira ennyimba omutima oguliko obuyinike. Omulabe wo bw'alumwanga enjala, omuwanga emmere ey'okulya, era bw'alumwanga ennyonta, omuwanga amazzi okunywa. Kubanga oli ku maamanda ag'omuliro ku mutwe gwe, era Mukama alikuwa empeera. Embuyaga ez'obukiiko bwa kkono zireeta enkuba, n'olulimi oluyolyoma bwe luleeta bwe lutyo amaaso agaliko obusungu. Beera nga waggulu ku nnyumba wafunda, olemenga okubeera n'omukazi omuyombi mu nnyumba engazi. Ng'amazzi amannyogovu bwe gaba eri emmeeme erumwa ennyonta, ebigambo ebirungi ebiva mu nsi eyeewala bwe biba bwe bityo. Ng'oluzzi olutabanguse n'ensulo eyonoonese, omuntu omutuukirivu bw'abeera bw'atyo bw'asegulira omubi. Si kirungi okulya ng'omubisi gw'enjuki omungi, bwe kityo abantu okunoonya ekitiibwa kyabwe bo si kitiibwa. Ataziyiza mwoyo gwe alinga ekibuga ekimenyese so nga tekirina bbugwe. Essula ya 26. Ng'omuzira bwe gutasaana mu kyeya era ng'enkuba mu biro eby'okukunguliramu, n'ekitiibwa bwe kityo tekisaanira musirusiru. Ng'enkazalujja mu kuwaba kwayo era ng'akataayi mu kubuuka kwako, bwe kityo n'ekikolima eky'obwereere tekigwa. Oluga lusaanira mbalaasi, olukoba lusaanira ndogoyi, n'omuggo gusaanira mabega g'abasirusiru. Toddangamu musirusiru ng'obusirusiru bwe bwe buli, era naawe olemenga okumufaanana. Oddangamu musirusiru ng'obusirusiru bwe bwe buli, alemenga okuba ow'amagezi mu kulowooza kweye. Aweereza ebigambo mu mukono gw'omusirusiru, yeesalako ebigere, era anywa okufiirwa. Amagulu gaawenyera galeebeeta buleebeesi. Olugero bwe lubeera bwe lutyo mu kamwa k'abasirusiru. Ng'ensawo erimu amayinja g'omuwendo omungi, eri mu kifunvu eky'amayinja, bw'atyo bw'abeera oyasaamu ekitiibwa omusirusiru. Ng'eriggwa erifumita omukono ogw'omutamiivu, olugero bwe lubeera bwe lutyo mu kamwa k'abasirusiru. Ng'omulasi afumita bonna, bw'abeera bw'atyo oyo agulirira omusirusiru, n'oyo aguliira abo abayitawo. Ng'embwa edda mu bisesemye byayo, bw'abeera bw'atyo omusirusiru addiŋŋana mu busirusiru bwe. Olaba omuntu ow'amagezi mu kulowooza kwe ye, omusirusiru asuubirwa okukira ye. Omugaya ava ayogera nti, waliwo empologoma mu kkubo, empologoma eri mu nguudo. Ng'oluggi bwe lukyukira ku ŋŋango zaalwo, omugayaavu bw'akyukira bw'atyo ku kitanda kye. Omugaya ava nnyika omukono gwe mu kibya, okuguzza nate ku kamwa ke kumukooyesa. Omugaya ava alina amagezi mu kulowooza kwe ye, okukira abantu omusanvu abayinza okuleeta ensonga. Ayitawo ne yeeraliikirira olw'empaka ezitali zize, alinganga akwata embwa ku matu. Ng'omulalu akasuka emimuli, n'obusaale, n'okufa, bw'atyo bw'abeera omuntu alimba munne n'ayogera nti, sizannya buzannya. Enkunga zibuze, omuliro kye guva guzikira, era awabuze omugeyi okuyomba kuggwaawo. Ng'amanda bwe gakwata ebisiriiza ebyokya n'enkunga bwe zikoleeza omuliro, omuntu omuyombi bw'akoleeza bw'atyo oluyombo. Ebigambo eby'omugeyi biringa ebiwundu era bikka mu bisenge eby'omulubuto. Emimwa eminyiikivu n'omutima omubi biringa ekintu eky'ebbumba ekibikkiddwako amasengere aga ffeeza. Akyawa akuusakuusa n'emimwa gye, naye atereka obulimba mu ye. Bw'ayogera ng'ekyokwegonza tomukkirizanga, kubanga mu mutima gwe mulimu eby'emizizo musanvu. Okukyawa kwe newaakubadde nga kwebikkako obukuusa, obubi bwe bulyolesebwa mu lwatu mu maaso g'ekibiina. Buli asima obunnya aligwa omwo, n'oyo ayiringisa ejjinja liridda ku ye. Olulimi olulimba lukyawa abo be lwafumita, n'akamwa akanyumiriza kaleeta okuzikirira. Essula ya 27. Teweenyumirizanga bya nkya, kubanga tomanyi bwe binaaba olunaku bye luyinza okuzaala. Omundi akutenderezanga so si kamwako ggwe, omugenyi so si mimwajo ggwe. Ejjinja lizitowa n'omusenyu muzito, naye okweraliikira kw'omusirusiru kubisinga byombi obuzito. Obusungu bukambwe n'ekiruyi mukoka, naye ani ayinza okuyimirira awali obuggya? Okunenya mu lwatu kusinga obulungi okwagala okukisibwa. Ebiwundu eby'omukwano byesigwa, naye okunywegera kw'omulabe kuba kungi nnyo nnyini. Emmeeme ekkuse etamu ebisenge by'enjuki, naye emmeeme erumiddwa enjala buli kintu ekikaawa ekiyita kiwoomerevu. ng'ennyonyi ewaba okuva mu kisu kyayo bw'atyo bw'abeera omuntu awaba okuva mu kifo kye. Amafuta ag'omugavu n'ebyakaloosa bisanyusa omutima. Obuwoomerevu bw'omukwano gw'omuntu bwe busanyusa bwe butyo obuva mu kuteesa okw'omu mwoyo gwe. Mukwano gwo gwe ne mukwano gwa kitaawo tobaabuliranga, so togendanga mu nnyumba ya muganda wo ku lunaku kw'olabira obuyinike. Muliraanwa wo akuli okumpi akira ow'oluganda ali ewala. Mwana wange, beeranga n'amagezi osanyusenga omutima gwange, ndyokenga nziremu oyo anvuma. Omuntu omutegeevu alaba obubi ne yeekweka, naye abatalina magezi bayitawo buyisi ne bafiirwa. Twalanga ekyambalo ky'oyo eyeeyimirira gw'atamanyi, era mubowenga oyo eyeeyimirira omukazi omugenyi. Eyeebaza mukwano gwe n'eddoboozi eddene ng'agolokoka enkya mu makya kinaayitibwanga kikolimo gy'ali. Okutonnya olutata obudde nga bwankuba nnyingi n'omukazi omuyombi bw'afaanana, ayagala okumuziyiza aziyiza empewo n'omukono gwe ogwa ddyo gulwana n'amafuta. Ekyuma kiwagala kyuma, bw'atyo omuntu awagala amaaso ga mukwano gwe.
Buli alima omutiini
anaalyanga ku bibala byagwo, n'oyo aweereza mukama we anassibwangamu ekitiibwa. Ng'amaaso bwe goolekera amaaso mu mazzi, bwe gutyo omutima gw'omuntu bwe gwolekera omuntu. Amagombe n'okuzikira tebikkutanga ennaku zonna, n'amaaso g'abantu tegakkutanga ennaku zonna. Entamu erongoosa ya ffeeza n'ekikomi kya zaabu, n'omuntu akemebwa lwa kumutendereza. Ne bw'osekula omusirusiru mu kinu n'omusekuzo mu kasooli omusekule, era naye obusirusiru bwe tebumuvengako. Obeeranga munyiikivu okumanya embuzi zo bwe ziri, okeberanga nnyo ente ezo, kubanga obugagga si bwa lubeerera, era engula ebeererawo okutuusa emirembe gyonna. Omuddo omukalu gutwalibwa, n'essubi eggonvu lirabika, n'emidde egy'oku nsozi bagiyingiza. Abaana b'endiga baba baakukwambaza, n'embuzi gwe muwendo gw'ennimiro, era walibaawo amata ag'embuzi aganaamalanga okukuliisa n'okuliisa ab'omu nnyumba yo n'ebyokulya eby'abawala bo. Essuula ya 28. Ababi badduka nga tewali muntu agoberera, naye abatuukirivu bagumma emyoyo ng'empologoma. Olw'okusobya kw'ensi bakabaka baamu baba bangi, naye olw'abantu abalina okutegeera n'okumanya, okunywera kwayo kulyongerwako. Omuntu eyeetaaga ajooga abaavu, nkuba ew'emmenta etalekaawo mmere yonna. Abo abaleka amateeka batendereza ababi, naye abo abakwata amateeka bayomba nabo. Abantu ababi tebategeera musango, naye abo abanoonya Mukama bategeera byonna. Omwavu atambulira mu butayonoona bwe akira obulungi ow'amakuba amakyamu newaakubadde nga mugagga. Buli akwata amateeka mwana wa magezi, naye aba mukwano gw'abantu abaluvu akwasa kitaawe ensonyi. Ayongera ku bintu bye olw'amagoba n'ebisalirwa, akuŋŋaanyiza oyo asaasira abaavu. Akyusa okutu kwe obutawulira mateeka n'okusaba kwe kwa muzizo. Buli akyamya abagolokofu mu kkuba ebbi aligwa ye yennyini mu bunnyaabwe ye, naye abo abatuukirira balisikira ebirungi. Omugagga aba w'amagezi mu kulowooza kwe ye, naye omwavu alina okutegeera amukebera. Abatuukirivu bwe bawangula wabawo ekitiibwa ekinene, naye ababi bwe bagolokoka abantu beekweka. Abikka ku kusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. Alina omukisa omuntu atya mu biro byonna, naye oyo akakanyaza omutima gwe aligwa mu kabi. Ng'empologoma ewuluguma n'eddubu etambulatambula, bw'abeera bw'atyo omukulu omubi afuga abantu abaavu. Omulangira atalina kutegeera aba mujoozi nnyeera, naye oyo akyawa omululu aliwangaala ennaku nnyingi. Omuntu eyeebinisa omusaayi ogwa buli muntu yenna aliddukira mu bunnya, tewabangawo muntu amuziyiza. Buli atambula n'obugolokofu aliwonyezebwa, naye ow'amakuba amakyamu aligwa mangu ago. Alima ensi ye aliba n'emmere nnyingi, naye agoberera abantu abataliiko kye bagasa aliba n'obwavu obuli mumala. Omuntu omwesigwa aliba n'okwebazibwa kungi, naye ayanguwa okugaggawala taliwona kubonerezebwa. Okusosola mu bantu si kulungi newakubadde omuntu okusobya olw'akamera obumere. Alina eriiso ebbi ayanguwa okugoberera obugagga so tamanyi ng'okwetaaga kulimutuukako.
Anenya omuntu oluvannyuma alyeyongera okuganja okusinga oyo anyumiriza n'olulimi.
Buli anyaga kitaawe oba nnyina n'ayogera nti si musango, oyo ye munne w'omuzikiriza. Ow'omwoyo ogw'omululu aleeta oluyombo, naye yeesiga Mukama aligejja. Eyeesiga omutima gwe ye musirusiru, naye atambula n'amagezi yaliwonyezebwa. Agabira omwavu teyeetaagenga, naye akisa amaaso ge anaabanga n'ebikolimo bingi. Ababi bwe bagolokoka abantu beekweka, naye bwe bazikirira abatuukirivu beeyongera. Essula ya 29. Omuntu akakanyaza ensingo ye bw'anenyezebwa emirundi emingi, alimenyeka nga tamanyiridde awatali kuwonyezebwa. Abatuukirivu bwe beeyongera abantu basanyuka, naye omuntu omubi bw'afuga abantu basinda. Buli ayagala amagezi asanyusa kitaawe, naye oyo abeera n'abakazi abenzi amalawo ebintu bye. Kabaka anyweza ensi lwa kusala misango, naye asolooza enguzi agisuula. Omuntu anyumiriza munne ategeera ebigere by'ekitimba. Mu kusobya kw'omuntu omubi mulimu ekyambika, naye omutuukirivu ayimba n'asanyuka. Omutuukirivu yeetegereza ensonga ey'abaavu, naye omubi talina kutegeera okugimanya. Abantu abanyooma basasamaza ekibuga, naye abantu ab'amagezi bakyusa obusungu ne buvaawo. Omuntu ow'amagezi bw'aba n'empaka n'omuntu omusirusiru, obanga asunguwala obanga aseka, tewali bakuwummula.
Abayagala omusaayi bakyawo ye yatuukirira,
n'omugolokofu banoonya obulamu bwe. Omusirusiru ayatula obusungu bwe bwonna, naye omuntu ow'amagezi abuziyiza n'abukkakkanya. Omukulu bw'awulira ebyobulimba, abaddu be bonna baba babi. Omwavu n'omujoozi balabagana, Mukama ayakira amaaso gaabwe bombi. Kabaka asalira abaava emisango n'obwesigwa, entebe ye eneenywezebwanga emirembe gyonna. Omuggo n'okunenya bireeta amagezi, naye omwana gwe balekera awo akwasa nnyina ensonyi. Ababi bwe beeyongera, okusobya kweyongera, naye abatuukirivu balitunuulira okugwa kwabwe. Buuliriranga omwana wo anaakuwanga okuwummula, weewaawo anaasanyusanga emmeeme eyo. Awatali kwolesebwa abantu basuula okuziyizibwa, naye akwata amateeka alina omukisa. Omuddu taganya kubuulirirwa lwa bigambo, kubanga ne bw'ategeera talissaayo mwoyo. Olaba omuntu ayanguyiriza ebigambo bye, omusirusiru asuubirwa okukira ye. Alera omuddu we nga yeekanasa okuva mu buto bwe, alimufuukira omwana ku nkomerero. Omuntu ow'obusungu aleeta ennyombo, n'ow'ekiruyi okusobya kwe kuba kungi nnyo nnyini. Amalala ag'omuntu galimutoowaza, naye alina omwoyo ogwetoowaza alifuna ekitiibwa. Buli asse ekimu n'omubi akyawa obulamu bwe ye, awulira okulayizibwa n'atabaako ky'ayogera. Okutya abantu kuleeta ekyambika, naye buli eyeesiga Mukama anaabanga mirembe. Bangi abaagala okuganja eri omukulu, naye omusango gw'omuntu guva eri Mukama. Omuntu atali wa nsonga wa muzizo eri abatuukirivu, n'oyo akwata ekkubo eggolokofu wa muzizo eri ababi. Essuula ya 3. Ebigambo bya Agguli mutabani wa Yake ebyalagulwa. Omusajja agamba Isiyeri, Isiyeri ne Ukali nti, mazima nninga ensolo okusinga omuntu yenna, so sirina kutegeera kwa muntu, so siiganga magezi, so sirina kumanya kw'oyo omutukuvu. Ani eyali alinnye mu ggulu nakka? Ani eyali akuŋŋaanyizza empewo mu bikonde bye? Ani eyali asibye amazzi mu kyambalo kye? Ani eyali anywezezza enkomerero zonna ez'ensi? Erinnya lye y'ani n'omwana we erinnya lye y'ani, oba ng'omanyi. Buli kigambo kya Katonda kikemebwa, abangabo eri abo abamwesiga. Toyongeranga ku bigambo bye, aleme okukunenyanga naawe n'olabika ng'omulimba. Nkusabye ebigambo bibiri, tonnyimanga sinnafa. Jjangawo ebigambo ebitaliimu n'ebyobulimba bibe wala nange. Tompanga bwavu newaakubadde obugagga. Ndiisanga emmere gye neetaaga, neme okukkutanga n'enkwegaana ne njogera nti Mukama y'ani. Era nnemenga okuba omwavu n'enziba, ne njogera bubi erinnya lya Katonda wange. Towaayirizanga muddu eri Mukama we alemenga okukukolimira naawe n'olowoozebwa ng'ozzizza omusango. Waliwo abantu abakolimira kitaabwe so tebasabira nnyaabwe omukisa. Waliwo abantu ababa abalongoofu mu maaso gaabwe bo, era naye tebanaazibwako empitambi yaabwe. Waliwo abantu amaaso gaabwe nga malalambavu, n'ebikowe byabwe bigulumizibwa. Waliwo abantu amannyo gaabwe bitala, n'amasongezo gaabwe bwambe, okuli abaavu okubamalawo ku nsi, n'abeetaaga mu bantu. Ekinoso kirina abawala baakyo babiri, aboogera waggulu nti, mpa, mpa. Waliwo ebintu bisatu ebitakkuta ennaku zonna, weewaawo ebina ebitayogera nti lekera awo. Amagombe, n'olubuto olugumba, n'ensi etekkuta mazzi, n'omuliro ogutayogera nti lekera awo. Eriiso erikudaalira kitaawe ne linyooma okugondera nnyina, bannamuŋŋoona ab'omu kiwonvu baliriggyamu n'empungu ziririrya. Waliwo ebigambo bisatu eby'ekitalo ebinnema, weewaawo ebina bye simanyi. Ekkubo ery'empungu mu bbanga, ekkubo ery'omusota ku lwazi, ekkubo ery'eryato wakati mu nnyanja, n'ekkubo ery'omusajja n'omuwala. Bwe lityo bwe libeera ekkubo ery'omukazi omwenzi, alya n'asangula ku mimwa gye n'ayogera nti, "Siriiko bubi bwe nkoze." Ensi ekankanira ebigambo bisatu, era ebina byeteyinza kugumiikiriza. Omuddu bw'aba kabaka, n'omusirusiru bw'akkuta emmere, omukazi omugwagwa bw'afumbirwa, n'omuzaana asikira mugole we. Waliwo ebintu bina ebitono ku nsi, naye birina amagezi mangi nnyo nnyini. Enkolooto ly'eggwanga eritalina maanyi, naye zeeterekera emmere yaazo mu kyeya. Obumyu buntu bunafu, naye bwezimbira ennyumba zaabwo mu mayinja. Enzige tezirina kabaka, naye zitabaala zonna bibiina bibiina. Omunya gukwata n'engalo zaagwo, naye gubeera mu mayumba ga bakabaka. Waliwo ebintu bisatu ebyesimba obulungi mu kutambula kwabyo, weewaawo ebina ebyesimba obulungi mu kugenda. Empologoma esinga ensolo zonna amaanyi, so tewali gyesegulira yonna. Embwa enjizzi, era n'embuzi ennume, ne kabaka atagolokokerwako. Obanga okoze eby'obusirusiru nga weegulumiza, obanga olowoozezza obubi, teekanga omukono gwo ku kamwako, kubanga okusunda amata kuleeta omuzigo, n'okunyigiriza ennyindo kuleeta omusaayi, n'okunyigiriza kw'obusungu bwe kutyo kuleeta oluyombo. Essuula ya 31. Ebigambo bya kabaka Lemweri ebyalagulwa nnyina bye yamuyigiriza. Kiki mwana wange, era kiki ayi mwana w'olubuto lwange, era kiki ayi mwana w'obweyamo bwange? Towanga bakazi amaanyi go, newaakubadde amakubo go eri ekyo ekizikiriza bakabaka. Si kwa bakabaka, ayi Lemweri, si kwa bakabaka okunywanga omwenge, so si kwa balangira okwogeranga nti ekitamiiza kiri ludda wa. Balemenga okunywa ne beerabira amateeka, ne banyola omusango gw'omuntu yenna abonyaabonyezebwa. Mu muwenge ekitamiiza oyo ayagala okufa, n'omwenge oyo alina emmeeme eriko obuyinike. Anywenga yeerabirenga obwavu bwe, alemenga okujjukira nate ennaku ze. Yasamanga akamwako olw'akasiru, okuwoza ensonga yaabo bonna abalekebwa nga tebalina bannaabwe. Yasamanga akamwako osalenga emisango egy'ensonga, osalirenga emisango omwavu n'eyeetaaga. Omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba? Kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatwakaavu. Omutima gwa bba gumwesiga, so taabulwenga magoba. Amukola bulungi so si bubi ennaku zonna ez'obulamu bwe. Anoonya ebyoya by'endiga ne pamba n'akola emirimu n'engalo ze n'essanyu. Alinga amaato ag'abasuubuzi, emmere ye agijja wala. Era agolokoka nga bukyali bwakiro, n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya, n'agabira bawala be emirimu gyabwe. Alowooza ennimiro n'agigula, asimba olusuku olw'emizabbibu n'ebibala eby'emikono gye. Yesiba n'amaanyi n'anyweza emikono gye. Alaba ng'obuguzi bwe bulimu ettunzi, etabaaza ye tezikira kiro. Ateeka engalo ze ku muggo ogubaako pamba, emikono gye ne gikwata akati akalanga. Ayanjululiza omwavu omukono gwe, weewaawo agololera emikono gye oyo eyeetaaga. Omuzira tagutiira ab'omu nnyumba ye, kubanga ab'omu nnyumba ye bonna bambadde olugoye olumyufu. Yeekolera amagodooli, ebyambalo bye bafuta nnungi n'olugoye olw'effulungu. Ba amanyibwa mu miryango bw'atuula mu bakadde ab'ensi. Atunga ebyambalo ebya bafuta n'abitunda, n'awa omusuubuzi enkoba. Amaanyi n'okutiibwa bye byambalo bye, era asekerera ebiro ebigenda okujja. Ayasama akamwa ke n'amagezi, n'etteeka ery'ekisa liba ku lulimi lwe. Alabirira nnyo empisa ez'ab'omu nnyumba ye, so talya mmere ya kugayaala. Abaana be bagolokoka ne bamuyita wa mukisa, ne bba n'amutendereza ng'ayogera nti, abawala bangi abaakola ebyokwegendereza, naye gwo basinga bonna. Okuganja kulimba, n'obulungi tebuliiko kye bugasa, naye omukazi atya Mukama y'anaatenderezebwanga. Mumuwenga ku bibala eby'emikono gye, n'emirimu gye gimutenderezenga mu miryango.